Mawa bwenzi wokondwa kuti tili pano mauno ndipo podziwa kuti ndakuona ninu nonse mutatuluka mukukhulupirira kuti Ambuye ali nafe lero akutipatsa ife mthunzi wina waung'ono kuti musakhale motentha kwambiri muno mukachisi pa msonkhano wa mmawa. Ndipo tsopano ife ine ndikukhulupirira kodi pali ana, kodi ana abalalitsidwa kupita ku makalasi awo mbalenevo, ine ndinaona ana ena ang'ono ndipo ine ndimangodabwa ngati iwo awabalalitsa makalasi kubwerera kupita ku awo malo awo ena kupita ku chipinda chawo cha Sunday sukulu. Tsopano mundipempherere ine, ine ndili ndi chiganizo chachikulu chimene ine ndimayenera kupanga usiku atha ndipo ine ndikuyenera kuchipanga icho lero, ndipo mpingo upemphere. Ine ndili ndi msonkhano umene ukubwera, iwo udzakakhala ku mzere wa Iron Curtain mu Germany, ndipo kotero icho ndichokhudza pang'ono, ndipo mundipempherere ine. Ndipo chotero ndizo ife tikhoza kudzayamba nthawi yomweyo mu bwalo la cricket lija mu Germany limene Hitler analipanga nkhondo isanayambike, malo abwino akulu mumakhala anthu 80,000, ndipo ife tikhoza kudzakhala nawo kwa mausiku 10 molumikiza. Ndipo chotero ife tikuyembekeza kuti tikayamba mmenemo nthawi yomweyo, ndipo kenako ku La Sarre, Lorraine, France motsatira, kenako ku Berlin kudzabwerera, ine ndikutanthauza Berlin pakati pa uko ndi France. Kenako ife tidzabwerera Ambuye akalola mu msonkhano waukulu ku Chicago udzayamba, ine ndikuganiza pa 5, 6, 7, 8 ndi 9 ndi gawo langa mu Chicago la msonkhano waukulu ku mpingo wa Chiswedish. Ndipo kenako iwo ali Bambo Boze ena inochokera ku Chicago, iwo ali ndi msonkhano waukulu umene umabwera motsatira kuyambira po yambirira pa August kapena kumayambiriro kwa Septembera, izo zidzakakhala mu Sweden. Ndipo ndine wokondwa kwambiri kudziwa kuti voti yawo kuti ine kuti ndibwere ndipo inali ya aliyense ndipo 100%. Ine ndinali wokondwa ndi zimenezo, koma ine ndikuyenera mwina kupita kumeneko kapena kumusikuno tsopano. Inu mupemphere kuti Ambuye anditsogolere ine ndendende basi malo amene miyoyo yochuluka iti idzapulumutsidwe ndipo zopambana zikachitidwira ufumu wa Mulungu. Tsopano iwo ali ndi msonkhano waukulu kumeneko, ndipo iwo aku Sweden, ndipo iye anati ife tidzakhala ndi anthu 25,000 oti tidzayambe nawo pa msonkhano waukuluwo, ndipo ambiri a iwo anthu osapulumutsidwa. Ndipo kenako kumusikuno mu Germany chabwino, iwo ali ndi bwalo la masewero limene amakhalamo 80,000. Ndithudi ife mu Switzerland kumene ife tangochokako kumene, ife tinali ndi msonkhano wopambana kumeneko, ndipo ambiri a inu mwina mwake simunamvebe, Ambuye anatidalitsa ife mwamphamvu. Tinali ndi owatembenuza 50,000 mu mausiku 5 ku Zurich, Switzerland. Ndipo chotero mbale Jack Shula, ambiri a inu mukumudziwa iye, iye ndi wachi Methodist, mnyamata wa Bob Shula wokalamba. Iwo ali ku Belfast tsopano, ndipo iwo akuti iwo akungo watembenuza maloo chadodolido kumeneko chifukwa cha uthenga, ndipo ngakhale zazikulu kuposa zimene Billy Graham anali nazo mu msonkhano wake. Jack ndi mnyamata wabwino kwambiri wodzadza ndi changu ndi chikondi, ndipo iye ndiona mtima basi pa izo mpaka ine ndikukhulupira iye ndi wantchito wopambana wa Ambuye. Ndipo ndikumupempherera mbale Shula, ndipo ndi Jack Shula ndi Jack MacArthur aliso ndi iwo. Mbale Jack MacArthur ndi mlaliki wopambana nayenso. Ndipo kumeneko amuna amu mpingo anati icho ndi chitsitsimutso chopambana kwambiri chimene chinayamba chagundapo Ireland. Chotero ndife tizipita kukapemphera tsiku lililonse chifukwa cha iwo amuna amenewo. Iwo awiri onse ndi anyamata osafika cha mafote, ine ndikuganiza kapena mmusi, mabanja ndi zina zotero, ndipo aphunzitsi authenga abwino okhazikika, ndipo ife timawakonda iwo. Ndipo tsopano ine ndikupemphera kuti inu musandiwale ine kuti Mulungu andilole ine ndipange chigamulo cholondola pakali pano. Zimakhalapo nthawi zimene sumadziwa kumene ungati utembenukireko. Kodi inu munayamba mwafikapo mmalo amenewo? Ine ndikukhulupirira Paulo anafikapo pa malo amenewo nthawi ina, si choncho iye? Izo zinali pakati pa makwalala awiri. Ndipo pamene iye anali kudutsa bwanji, iye anamuona mngelo mu masomphenya amene anamuuza iye bwera ku Macedonia. Chotero Ambuye adakali nayebe mngelo wake apobe, si choncho iye? Ngati ine ndingakhale wodzichepetsa basi mu mtima mwanga za izo monga Paulo analili. Ndipo tsopano usiku uno mukumbukire misonkhano ya uthenga kuno kukachisi, aliyense adzabwere. Inu ozungulira Louisville ine ndiri wote ndikayankhule ku Church of the Open Door usiku uno kwa maola angapo pa 7:30 mpaka na 9:30 kwa mbale Kobo ine ndinali wote ndibwere kawiri kuno ndipo ndiye iye ndi mwamuna wabwino chotero ndipo iye anandiitana ndipo mbale Kobo iye ndi mwamuna wabwino kwambiri mbale Inu ine ndikutsimikiza inu mukudziwa mbale wabwino kwambiri ndipo basi sindikana mukanira nkomwe iye monga choncho pempherani pamwamba pa zithu zonse pempherani ndipo mupemphere kuti Mulungu atipatse ife a chigamulo choyenera choti tichipange tsopano ife tisanayambe ulaliki wa uthenga ife tili ndi mmawa umene ife titi tidalitse ana ang'ono ndipo ine ndili ndi mnyamata wang'ono apa woti timupereke nayenso kwa Ambuye tsopano nthawi zambiri mu mipingo yambiri inu mukutha kundimva bwinobwino kumbuyo uku ngati mukutero izo zili bwino zokupizira mphepo izi apa ine basi iwe sungathe kudzimva wekha ayi izo zili bwino ine ndikuopa ine ndingavutike opanda izo chotera ana ang'ono nthawi zina iwo amawakonkha iwo mutchalichi pamene iwo ali makanda ang'ono ndipo ndithudi zimenezo zinachokera ku mpingo wa katolika kuwabatiza ana ang'onowo kapena kuwabatiza monga iwo amazitchulira izo pamene iwo ali makanda chabe mpingo wa methodist unazitengera izo za ubatizo wa makanda ndi zambiri ndipo ine ndikuganiza zina zochuluka ine ndikuganiza ndiko kusiyana kwake pakati pa nazarene ndi a methodist akachitidwe kachikale kunali ubatizo wa makanda ndipo kenako panali kugawikana pang'ono ndi zina zotero koma njira iliyonseyo izi sizitero ine sindikuganiza kuti izo zimakhala ndi vuto kwambiri chifukwa kuonjezerapo ine ndikuganiza kavare inachotsapo chinthucho pomwepo kuzonse za izo uko mkulondola chifukwa Yesu anafa pamenepo kuti adzapulumutse ana ndi kupulumutsa dziko ndipo mwana wang'ono zilibe kanthu kuti ali ndi kholo la mtundu wanji lochimwa bwanji zimenezo sizingapange kusiyana kulikonse pakuti magazi a Yesu Khristu amamuyeretsa iye mwaona ndipo uyu ndi mwana wankhosa wa Mulungu amene amachotsa tchimo la dziko lapansi mwana ameneyo sangathe kulapa iye samadziwa momwe angalapire iye alibe zifukwa zoti adzakhale kuno pa yekha iye sangakuuzeni inu chifukwa chimene iye ali kuno koma Mulungu anamutumiza iye kuno ndipo magazi a Yesu Khristu amamuyeretsa iye mphindi yomweyo imene iye wafika pa dziko lapansi ndipo zimakhalapo mpaka iye atafika pa usinkhu wakuzindikira ndiye iye amadziwa chabwino ndi choyipa ndipo kenako zimene iye akuchita iye akuyenera kulapa pa zimene iye akudziwa kuti iye akulakwitsa uko mkulondola chotero ena iwo amawakonkha iwo ndipo amaganiza kuti iwo sapita kumwamba ndipo pali chiphunzitso chimene chimanena kuti ngati khanda labadwa kwa makolo a mzimu woyera chabwino mwanayo adzapita kumwamba koma ngati izo sichoncho palibepo kalikonse kwa iye mwanayo basi palibepo uko ndithudi ndikulakwitsa izo zimapanga kusiyana kwanji ngati iwo ali makolo a mzimu woyera izo zonse ndi zokhumba zakugonana ndipo mwanayo amabadwa mwanjira yomweyo chotero izo zonse ndi kubadwa mutchimo kukula mukusayeruzika kubwera pa dziko akuyankhula mabodza ndiwo maneno amalemba izo chotero ndipo kenako magazi a Yesu Khristu amayeretsa ndipo amapanga chitetezero kwa mwana ameneyo ngati iye wafa iye mwangwiro adzapita molunjika mukukhalapo kwa Mulungu ngati iye anabadwa kuchokera kwa makolo ochimwitsitsa kwambiri mu dziko mpaka iye atafika zaka zakuzindikira pamene iye akudziwa chabwino ndi choyipa ndipo kenako zimene iye azichita kuyambira pamenepo iye ayenera kuti akhululukidwe chifukwa cha izo iye akuyenera kupempha kulapa kwake kuyambira pamenepo mpakana koma pamene iye akadali khanda tsopano njira imene ife timayesera kuti titsatire pano pakachisi ndi malo okhawo mdziko amene ine ndimapitako ine ndimalalikirako chiphunzitso ndi kuno kukachisi chifukwa ichi ndi tchalitchi chathu ndipo ife timalalikira chiphunzitso kuno kuti tiwayike anthu pa mzere anthu ena mʼmipingo mwawo iwo amalalikira chilichonse chimene iwo amakhulupirira ndipo iwo ndi abale anga ndipo ife tikhoza kusiyana pang'ono koma ife ndi abalebe basi chimodzimodzi ndipo koma kuno mukachisi ife timalalikira chimene ife tikuganiza kuti ndi chiphunzitso cha mwamalemba ndipo mmenemo ife timaona kudalitsa kwa ana chimene ife timachitcha kudalitsa nthawi yokhayo mu baibulo imene ife tikhoza kuyipeza kapena pamene muchipangano chatsopano pamene ana anali ndi chilichonse choti achite kapena Khristu anali ndi chilichonse choti achite mu mwambo umenewo zinali iye anawatengera iwo mʼmanja ake ndipo anasanjika manja ake pa iwo ndipo anawadalitsa iwo ndipo anati aloleni ana abwere kwa ine musawaletse iwo pakuti wotere uli ufumu wa Mulungu Tsopano, ife tinasiyidwa monga ife tikumvetsera kuti tizipitiriza ntchito imene iye anabwera kuti adzayikwaniritse. Imfa yake pakavare, iye anali ndi ife ndipo iye anapita kuchokera, anachokera kwa Mulungu, anabwera mdziko, anabwerera kwa Mulungu. Kapena kuchokera pa dziko lapansi anapita kwa Mulungu, ndipo anadzabweranso mu maonekedwe a mzimu woyera, ndipo ali ndi ife, mwa ife, mpaka kumapeto a dziko, akuchita mu mpingo wake ntchito yomweyo imene iye amayichita pamene iye anali kuno pa dziko lapansi. Ndipo ndi zimenezo ife timawatenga ana athu mmodzi motsatana ndi mzake kwa atumiki, ndipo iwo amawapempherera iwo, amayika manja awo pa iwo ndi kuwadalitsira iwo kwa Mulungu. Basi kamwambo kakang'ono kuonena kuti tikuyamikira chimene Ambuye atichitira ife ndi ana ang'ono. Tsopano ngati mwana wanu anakonkhedwa kapena njira iliyonse imene amachitira ku mpingo wanu, taganizani ife sitikunena chinthu chimodzi chotsutsa izo. Izo zili bwino. Koma mwamalemba ife timangopeza malo amodzi okha amenewo ndi pamene Yesu anawadalitsa iwo iye mwini. Amenewo ine ndiwerenga Ambuye akalola mu mawu apa. Ife tikupeza mu Luka oyera a ine ndikukhulupira ndi mu mutu wa 10 ndipo kuyambira ndi ndime ya 13. Ndipo iwo anawabweretsa ana kwa iye kuti iye awagwire iwo. Ndipo phunzira ake anawadzudzula iwo amene anawabweretsa iwo. Koma pamene Yesu anaona izo, iye anakhumudwa kwambiri, ndipo anati kwa iwo, lolani ana adze kwa ine, ndipo musawaletse iwo, pakuti wawoterewa uli ufumu wa Mulungu. Indetu ine ndinena kwa inu, aliyense amene sadzalandira za ufumu wa Mulungu ngati mwana, iye sadzalowa mmenemo. Ndipo iye anawayangata iwo mmanja mwake, ndipo anayika manja ake pa iwo, ndipo anawadalitsa iwo. Sizokoma zimenezo, iye anati, tsopano lolani ana adze kwa ine, musawakanize iwo ayi pakuti wawotere monga mwana wang'ono ameneyo, uli ufumu wa Mulungu. Ndipo iye anawatenga iwo mikono mwake, ndipo anawadalitsa iwo. Tsopano mmene ife tingakondere mawu uno ngati ife tikanakhala ndi Yesu atakhala ngati munthu pano pa nsanja ndi kuti Ambuye, kodi inu mungamudalitse mwana wanga? Oh, izwa, pakuti maso athu a munthu ndi mitima yathu ikufuna kuona izo. Koma iye ali pano muli monse, pakuti iye anatipatsa ife ulamuliro wochita izo. Ndipo monga ife tachitira, chomwe chonso iye amachizindikira. Ife timalandira amene iye anawatumiza, kumulandira iye amene anamutumiza iye, inu mwaona. Chotero iye ali pano mmawa uno. Ndipo ngati mlongo geti angabwere palimba ndi kudzaimba nyimbo yathu yakale imene ife tinkakonda kuimba kale kale iyi. Abweretseni iwo, abweretseni anawo kwa Yesu. Ine ndikukhulupira iyo ili mubuku mmene mopena pake, ine sindi kutsimikiza, abweretseni anawo kwa Yesu. Ndipo ngati inu muli ndi mwana, khanda amene sanadalitsidwe. Ndipo inu mukufuna kuti mumudalitsitse iye mmawa uno, bwanji ife tikhala okondwa kuchita zimenezo. Ndipo kodi alipo atumikali onse mchipinda chino, alalika amene angafune kubwera ndi kudzaima ndi ife pano pamene ife tikuwadalitsitsa ana awa kwa Ambuye, ife tikhala okondwa kukhala nanu pamene inu mukubwera. Chabwino, kodi iyo ilimo mbuku mmenemo, inu mwaipeza iyo mbale nevo, iyo mulibemo mmenemo. Chabwino, ndiangata ama idziwa iyo, abweretseni iyo. Chabwino, tie nitiimbe iyo tsopano. Aliense pamodzi pamene amaya akubweretsa anawo. Chabwino, chabwino. Tiyeni tiweramitse mitu yathu kwa mphindi. Atate athu akumwamba ayima mozungulira guwa mawu uno ndi amayi ndi abambo atanyamula mphukira zawo zazing'ono mmikono mwawo amene inu mwachisomo mwazipereka kwa iwo. iwo ndiwo tokoza kwambiri chifukwa chaizwa Ambuye. Ndipo iwo akuabweretsa iwo pano paguwa mauno mnyumba ya Mulungu kuti awadalitsitse iwo kudzapereka miyoyo yawo kwa inu. Inu mwapereka. Ndipo ife tikupemphera Mulungu kuti inu muasamalire ndi kudalitsa mmodzi aliyense wa iwo. Atsogolereni iwo ndipo mulole angelo olondera a Mulungu ayang'anire mmodzi aliyense. Apatseni iwo miyoyo yayitali yachisangalalo ndi chimwemwe. Mulole iwo adzauke kukhala amuna ndi akazi a Mulungu amawa ngati mawa alipo. Mulungu ife tikupemphera kuti inu mudzadzutsa alaliki ndi aneneri ndi aphunzitsi kuchokera mwa gulu ili lana limene lili mozungulira guwa ili mauno. Ndipo pamene ife tidzakalambe ndipo nkusatha kupitirira patsogolo, wina wake nkumachita kutitenga ife kuchoka pamalo kupita pamalo. Mulole ife tidzakwanitse kuima ndi kumva uthenga ukulalikidwa ndi awa amene ali pano lero. Perekani iza Ambuye. Ndipo tsiku lina la ulemerero, pamene zonse zidzatha, miyoyo yathu itatha, makolo awa atazungulira guwa, mulole ife tidzakhale ngati Yakobo wakale pamene yanka wadalisa anake onse ndipo anawawuza iwo chimene mathero awo atadzakhale mu tsiku lotsiriza. Kenako poyang'ana mmwamba anati, inu mukudziwa ine ndikuyenera kudzasonkhana ndi anthu anga. Ndipo tsiku lina la ulemerero iye ndi mphukira zake zonse adzakasonkhane pamodzi mu dziko labwinoko. Nzosadabwitsa Balaamu anati, mulole mapeto anga otsiriza adzakhale ngati ake. Mulungu ine ndikupemphera kuti inu mudzapereke madaliso awa pa makolowo. Ndipo tsopano pamene ife tikupita kukaika manja pa iwo ndi chopambana bwanji. Ndipo ndimodzichepetsa bwanji mmene inu mwazipangira izo Ambuye. Kuti ife, anthu apa dziko lapansi lino tingakhale ndi mwayi wodalitsana ang'ono mu dzina lanu. Podziwa ichi kuti chimene ife tachipempha ife tapatsidwa. Pamene ife tikupita kukawadalitsa iwo, mulole Yesu munthu wosaonekayo wamphamvu zonse uyo ayime pafupi ndi kudalitsa mwana aliyense pamene ife tikuika manja athu pa iwo ndi kuapereka iwo kwa iye. Pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake. Amen. Mbale Glenn Funk. Iye ali ndi anake atatu oti aperekedwe kwa Ambuye. Mkachipinda kakang'ono kutali uko mu dziko la kumpoto, inu munalonjeza mwana uyu kwa ine. Atate, mulole madaliso anu akhale pa iye. Joseph, mwana wanga, ine ndikukupereka iwe kwa Mulungu. Ndipo moyo wako ukhale mdaliso. Iwe udzakhale mneneri Joseph. Chisomo cha Mulungu chizikhala ndi iwe. Mulungu wa Atate ako, Ambuye Yesu Khristu, nthawi zonse azikudalitsa iwe, apange moyo wako kukhala mdaliso kwa ena. Mu dzina la Yesu Khristu ine ndikumudalitsa iye. Amen. Mumakonda ana ang'ono, china chake chokhudza ana kuti mayi aliyense amafuna mwana wake kuti adalitsidwe. Tsopano umo ndi mmene Atate athu akumwamba alili kwa ife akuluakulu mmauno. Iye akufuna aliyense wa ife kuti tidalitsidwe. Iye amatipereka ife patsogolo pa chinthu china chake, amangochipereka icho kwa ife monga kunena kuti, apa ine ndikufuna iwe udalitsidwe mwana wanga. Kodi iye si wodabwitsa? Chotero ife tikhoza kuyamikira mtundu wa Atate akumwamba ngati amenewo. Tsopano mukudalitsa ana ang'ono, inu mukudziwa ine ndimango werenga apa mulemba tsiku lina pena pake apa iwo anali muchipangano chakale kuti chinthu chachikulu chimene ine ndithudi ndinayamikira kuchiwerenga ndi ichi apa pomwe apa. Ndipo Natanieli anati kwa Davide, uchite zonse zimene zili mumtima mwako pakuti Mulungu ali ndiwe. Mukuona, uchite chimene chili mumtima mwako. Ndipo nthawi zambiri ine ndachipeza ichi mzanga wa Chikhristu kuti ine ndayankhulapo zinthu osadziwa chimene ine nditayankhule, ndipo nkudzapeza kuti chachitika chimene iwe unanena. Zinanenedwapo nthawi ina Yesu anatsika kuchokera ku phiri, ndipo iye anaona mtengo umene unalibe kalikonse mwa iwo unangotsala ndi masamba basi, ndipo munalibemo chipatso, ndipo iye anati palibe munthu adzadye kuchokera mwa iwe kuyambira pano. Ndipo tsiku lotsatira akudutsa atumwi anaona masambata nyala. Iye anati, taonani mmene mtengowo wanyalira mwachangu. Yesu anati, khalani ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Pakuti chinthu chilichonse inu muchikhumba, pamene inu mupemphera, khulupirirani mulandira icho, ndipo inu mudzakhala nacho icho. Ndipo chinthu chilichonse inu munganene, inu mudzalandira chimene inu mwanena. Taganizani za zimenezo. Oh, ndipo mwina mwake lero, mzimu oyera waukulu wa Mulungu, waima pano pa guwa, inu mukuti, chabu ino, ilo sili kuyenera kukongoletsedwa. Ilo sili kuyenera kukhala malo ena apa mwamba. Yakobo anakoka mwala nthawi ina, ndipo anagonetsa mutu wake pa iwo. Ndipo iwo umazindikiridwa abelero ngati stone of scorn, kapena mwala osongoka. Kuti amuna akulu adziko lapansi amasonkhana mozungulira mwala umenewo. Kuti mafumu adzozedwe pamwamba pa mwala uwu, basi mwala wamba wakale utakhala munda. Bethel anangokhala mulu wa miyala itayikidwa pamwamba pa inzake. Ndipo iyo inadzakhala nyumba ya Mulungu, malo okhalamo. Yakobo anati, awa si malo ena koma nyumba ya Mulungu, basi mulu wa miyala ili pamwamba pa wina ndi inzake. Izo sizitengera zinthu zazikulu za pamwamba, izo zimatengera kupweka ndi chikhulupiriro kuti ukhulupirire ndi zomwe zimatengera, ndi zomwe zimapanga izo. Tsopano, podziwa kuti nthawi ithapo mpano, ife tiyesera kuti tisakusungeni inu motalika kwambiri, podziwa kuti kwatentha ndipo chali chichadzaza. Chotero ine ndingoyankhula ndi inu mphindi pang'ono chabe mmawa uno, paphunziro laling'ono apa limene mwina mwake ine ndikudalira ilo likhala thandizo kwa inu. Ndipo tsopano, ine ndisanapite kwathu, ine ndinalemba zinthu zazing'ono zitatu kapena zinayi, ine ndinati ine ndidikirira ndikuona chimene Ambuye angafune kuti ine ndiyankhulepo pamene ine ndikafika kumusi kumeneko. Ine ndinalemba pafupifupi zinthu 6 zazing'ono kumusi kuno, maphunziro pang'ono, ndipo ine ndinalemba limodzi, ndinayika ilo mthumba mwanga monga chonchi. Ine ndinaganiza chabwino pamene ine ndikafika paguwa mwina mwake iye akanduza ine china chake choti ndiyankhulepo. Tsopano ine ndili basi patali monga ine ndinalili kuntunda uko. Chotero muli monse ine ndiwerenga lemba apa, Ambuye atithandize ife kuti tiwamvetse iwo. Mutu wa 14 wa Luka woyera, ndipo tiyeni tiyambire pa sate ndime ya sate wani ya mutu wa 14 wa Luka woyera. Kapena mfumu yotani ikupita kuti ikamenye nkhondo ndi mfumu ina, simakhala pansi poyamba ndi kufunsira ngati iye ali wothekera ndi 10,000 woti akakumane ndi iye amene akubwera motsutsana naye ali ndi 20,000. Kapena mwina pamene iye ali mwina iye akadali kutali, iye amatumiza patsogolo wokazonda ndipo amafuna migwirizano ya mtendere. Chotero chimodzi mozi, aliyense iye angakhale wa inu, ine ndikufuna inu muzindikire mwacheru. Tsopano poyamba iye anati, ilo ndifanizo, iye anati, tsopano pali mfumu ikubwera, ndipo iyo ili ndi asilikali 20,000, ndipo mfumu iyi ikukakumana naye iye, ndipo iye ali ndi asilikali 10,000 okha. Chotero ndiye poyamba iye amakhala pansi ndi kufusa ngati iye wakonzeka, ngati iye angachite izo kapena ayi. Chabwino, ainu amene simusiya zonse zimene iye ali nazo, iye sangakhale wophunzira wanga. Mukuona? Tsopano Ambuye aonjezere mdalitso wake ku mawu awa. Tsopano tiyeni tiweramitse mitu yathu mphindi chabe. Atate athu akumwamba, inu amene mumadziwa zinthu zonse, ndipo simumalabadira umunthu wa munthu, pakuti munthu ndi ndani kuti inu mumamuganizira iye. Inu munamupanga munthu, ndipo iye basi ali ngati duwa la munda, lero ndi wokongola mawa wadulidwapo nkuponyedwa mu uvuni, ndipo iye nkunyalapo. Ndipo ine ndikukupemphani inu Mulungu kuti mutichitire ife chifundo lero, ndipo mulole aliyense adzifufuze lero. Ife tili pano ngati mnyumba yokonzedweramo. Ife tili pano kuti tidzaphunzire ndi kudziwa mmene tingakhalire moyo. Ndipo mulole izo zichokere ku mawu anu lero, o Mulungu wa muyaya. Ambiri ana anu asonkhana, ndipo ambiri a iwo akhala ali ana anu kwa zaka. Koma munga choncho ifetonse tikubwerera kunyumba ya Mulungu kuti tidzapunzire, kuti tidzadziwe. Ndipo ine wanchito wanu ndikukumba kudziwa zochuluka za inu. Ndipo ine ndikupemphera kuti inu mubweretse kudzoza kwa uthenga pa ifetonse, pa wanchito wanu. Ndipo kuti kukhalapo kwanu ndikuti dzoza ife kudutsa mchipindachi kukhalekwa kukulu lero. Kuti ife tizichoka mumtima mwathu tikukumba kukhala antchito anu abwinoko kuti izo zikhale zopindulitsa kwa ife kukhala pano. Oh Mulungu wachifundo, perekani madaliso awa mudzina la Yesu mwana wanu. Amen. Tsopano Ambuya onjezere madaliso ake kumawu pamene ife tikuwerenga. Ine ndikufuna kuti nditenge phunziro mawu uno lakuti mizimu yodolola kapena mawu a Mulungu. Tsopano wokhala ngati mutu wachilendo koma pokhala kuti izo zili mukachisi. Ndipo lachitatu lapitali usiku, la Mulungu lapitali mmawa, ine ndimayankhula pa chikondwelero cha ching'ono cha uthenga. Ndipo usiku wa lachitatu lapitali ine ndimalalikira za mkazi amene anali ndi chigwinjiri pamutu pake, kapena iye anataya chidutswa chimodzi cha zigwinjiri zake, ndipo iye anali kusesa mnyumba ndi kumayesera kuti achipeze icho mwamuna wake asanabwere. Ndipo tinadzapeza kuti mkazi ameneyo anali mkazi wakummawa, ndipo amayimirira mpingo. Ndipo mphete ya ukwati si inkavalidwa pachala, iyo inkavalidwa mozungulira mutu ili ndi zidutswa 9 za siliva pa iyo. Ndipo pamene mkazi akhala wachiwerewere, iwo ankachotsa chidutswa chimodzi cha siliva, ndipo zinkaonetsera kuti iye anali wachiwerewere. Ndipo chotero mkazi uyu anali atata chimodzi cha zidutswazo, sanali wachiwerewere. Koma mwamuna wake anali atachoka, ndipo iye anali kuyesetsa kufulumira kuti apeze chidutswa chimenecho, kuti achibwezeretse icho mu tableti yake, pakuti mwamuna wake akabwera iye adzadziwa kuti iye anali atagwidwa muchiwerewere. Ndipo izo zikanatanthauza kuphwasuka kwa nyumba ndi zina zotero. Ndipo ine ndinafanizitsa izo kwa mphindi zochepa kumpingo unataya zinthu zazikulu zambiri. Ndipo ndi nthawi yoti Atate abwere, chotero ife tikuyenera kuzifunafuna izo. Tsopano podziwa mutchalichi, ndipo kachisi wathu, ndipo ine ndikufuna ndiyankhule pa mizimu yodolola zimene kwenikweni mutu wake ndi phunziro la ziwanda. Inu mumamva zochuluka za ziwanda za masiku ano, koma inu mumamva zochepa za mmene mungazichotsere izo. Ife tonse timadziwa bwino kuti kuli ziwanda, koma chinthu chotsatira ndi mmene mungachichotsere chinthu chimenecho. Ndipo tsopano pali kukhala mwachisomo cha Mulungu mwayi wochuluka wochita ndi zinthu izi zotchedwa ziwanda. Ndikukumana nazo paguwa ndikuyenda kwa tsiku ndi tsiku, ndipo bwanji ine ndikufuna ndione mulemba mawu uno ndikupeza basi chimene zinthu zimenezo zili. Tsopano ife taziyika izo mu msonkhano wa machiritso nthawi zonse mbali ya machiritso. Kansa, chotupa, ng'ala, chifuwa cha chikulu, zinthu zonsezo si zinthu zachilengedwe. Izo ndi zauzimu, ndipo ndi ziwanda. Malemba poyera amatsimikizira izo. Koma zimenezo ndi ziwanda mutupi, zili ndi zophuka ngati kansa, zili ndi moyo mkati mwake, ndipo moyo wa izo ndi chiwanda. Chotupa cha ng'ala, kufala kwa chifuwa cha chikulu, ndi matenda ena ndi ziwanda. Izo zili maonekedwe kutupi. Tsopano mawa uno ife tiyankhula za ziwanda mu maonekedwe auzimu musoro. Izo zili musoro chimodzi-modzi monga zili mutupi. Ndipo ife ndiokakamizidwa kuvomereza kuti ife timaziona izo mutupi la munthu, monga kansa ndi matenda amene ali mutupi la munthu. Chapo mpano ngakhale kansa yanenedwa kuti ndi nthenda ya mdera la chinayi, kuti iyo ili mudera lina. Ndithudi ndi zokhudza ziwanda, nthenda iliyonse ndi nthenda ya dera la chinayi chiyambi chake. Tsopano, koma tsopano kansa muthupi kapena kansa musoro, chiwanda chikhoza kubwera pa malo aliwonse. Tsopano, pali nthawi zambiri ndi anthu ambiri amalingaliro abwino, amene ndipo anthu abwino amene amayesetsa nthawi zambiri kukhala pa theology ina imene iwo ali nayo. Kapena china chake chimene iwo anaphunzitsidwa kuyambira ali mwana, ndipo amachipezabe pansi pa umunthu wawo, pansi musolo yawo, kuti iwo ali ndi china chake chimene sichoyenera. Inu ambira alipano mawa uno nzosaka ikita kulikonse kumene mumapeza Kristu atasonkana songa na pamodzi. Inu mumapeza antu amene ali ndi mizimu imeneyo mwa iwo. Kuti iwo izo ndizosa kumbika. Iwo sama zifuna izo. Iwo amati oh ngati ine ndingasiye kunama. Ngati ine ndingasiye kusirira. Ngati ine ndingasiye ichi kapena icho. Tsopano izo ndiziwanda. Ndipo tsopano iwa mabwera mumaonekedwa chipembedzo nthawi zambiri. Pokhala kuti ndi Sunday sukulu ndi nthawi yophunzitsa. Chotero tiyeni tione ichi. Tsopano iwa mabwera mumaonekedwe achipembedzo nthawi zambiri. Tsopano mulemba kamodzi panali munthu dzina lake Yehosafati. Mamuna wankulu munthu wachipembedzo ndipo iye anapita kwa mfumu ina amene anali mfumu ya Israeli. Ndipo iye Yehosafati anali mfumu ya Yuda. Ndipo iye anapita kumunsi kwa Ahabu mfumu ya Israeli. Ndipo iwo anazilumikiza pamodzi. Ndipo anapanga mgwirizano ndi wina ndi mzake kuti apite kukamenya ku Ramoth Gilead. Ndipo iwo anapanga izo opanda kuyamba apemphera kaye. Oh, ngati anthu angazindikire. Ndi chifukwa chimene ine ndabwera mawu uno ndi kukufusani inu kuti mundikumbukire ine pamene ine ndikupita kutsidya kwa nyanja. Muzinthu zonse pempherani. Wina waka anabwera tsiku lina ndipo anati mbale Branham. Kodi inu mukuganiza ndi cholakwika kupanga chinthu china chake? Ine ndinati iwe ukufusa za chani? Mukuona ngati pali fuso malingaliro mwanu zisiyeni izo. Musazichite konse zimenezo. Mungokhala ndi ilo. Pamene inu muyamba kupanga chili chonse ndipo ngati pali fuso kuti mwina ndi cholondola kapenayi, talikiranani ndi izo. Musalowe konse muzimenezo. Kenako inu mumadziwa kuti mukulondola. Tsopano, zinthu zonse zikuyenera kuganiziridwa mwapemphero poyamba. Yambani mwathanga ufumu wa Mulungu ndi chilungamo chake ndipo zinthu zina zonse zidzaonjezeredwa. Ndine wotsimikiza ndithudi mmawa uno. Ngati amuna ndi akazi angafike pamalo amene solo yawo kuganiza kwawo khalidwe lawo lingakhale langwiro pamaso pa Mulungu. Umenewo ngakhale umodzi wa mipingo ya mphamvu umene unayamba wakhalapo. Onani mphindi zochepa pa zakuthupi. Tsopano, ife tili nthawi zambiri kwa zaka. Ife tili ndi chimene timachitcha chozindikira bodza. Inu mukhoza kuchika icho pa mkono wanu, kuchika icho pa wawo, mutu wawo, ndipo inu mukhoza kulowa mmenemo ndi kuyesera mopambana momwe inu mungathere kuti mulipange bodza limveke ngati choonadi. Ndipo icho chionetsera kulakwitsa nthawi zonse. Chifukwa munthu sana pangidwe kuti azinama. Kunama ndi chinthu chonyenga, chovuta, chinthu choipa. Ine ndingakonde nditakhala ndiwoledzera ndi ine tsiku lililonse kusiyana ndi wabodza. Mukuona wonama. Ndipo thupi lanu silinapangidwe kuti lizinama. Zilibe kanthu mmene iwe ulili wochimwa, iwe ukadali mwana wakugwa wa Mulungu. Munthu wochimwitsitsa mu mzinda uno lero, Mulungu sana kupange iwe kuti ukhale wochimwa, iye ankafuna iwe ukhale mwana wa mamuna kapena wankazi wa iye. Iwe unapangidwa mu mapangidwe a iye mwini, koma tchimo lakupangitsani inu kuti muzichita zimenezo. Ndipo zilibe kanthu mmene iwe ungayesere kunyengezera ndi kuyesera kulipanga bodza kukhala loona, iwe ali ndi chida cha sansi chimene chimatsimikizira kuti ndi zolakwika. Iwe ukhoza kunena izo ndi kuona mtima konse kumene iwe ukukufuna, koma icho chimakanabe. Chifukwa pali chikumbuntima pansi mwa munthu, ndipo chikumbuntima chimenecho chimadziwa chimene chili cholondola. Ndipo zilibe kanthu chimene inu mukunena kunja kuno, chikumbuntima chimenecho chimadziwa kuti ilo ndi bodza, ndipo chisemphana ndi chikumbuntima. Chotero ngati mwamuna kapena mkazi angatenge malingaliro awo ndipo umboni wawo ndi mioyo yawo italumikizana ndi Mulungu. Amen. Mpaka mpita wa mzimu woyera nkukhala umodzi mwangwiro ndi Mulungu. Chingachitike nchiyani? Ngati mwamunayo ndi mkazi angafike polumikizana pamene ndi ufulu kuchokera mu mtima mwawo ndi chikhulupiriro chochokera mkatikati. Antu ambiri amabwera paguwa kuti adzapempereredwe. Iwo amakhala ndi chikhulupiriro charuntha. Iwo amavomereza machimo awo ndi kujoina mpingo mwachikhulupiriro charuntha. Iwo amakhulupirira izo mu awo malingaliro awo. Iwo amakhulupirira izo chifukwa iwo azimva izo. Iwo amakhulupirira izo chifukwa iwo amadziwa kuti ndi mfundo yopambana. Koma icho si chimene Mulungu amachiyang'ana. Iye samayang'ana pa chikhulupiriro chako charuntha. Iye amayang'ana mu mtima kumene mkati Mulungu. Ndipo pamene izo zichokera mu mtima, zinthu zonse zimakhala zotheka ndiye. Kuvomereza kwanu kumakumana ndi moyo wanu. Moyo wanu umayankhula mofuula monga momwe kuvomereza kwanu kumachitira. Koma pamene kuvomereza kwanu kunena chinthu chimodzi, ndipo moyo wanu nkumakhala chinthu china, pali china chake cholakwika pena pake. Icho ndi chifukwa choti muli ndi chikhulupiriro charuntha, ndipo sati chikhulupiriro chochokera mu mtima mwanu. Ndipo izo zimaonetsera kuti kunja uku kuli chidziwitso cha Mulungu, koma mkati umu ndi chiwanda chikukaikira. Ine ndimakhulupirira mu machiritso a uzimu koma iwo sianga. Mukuona? Izo zikhoza kukhala chomwecho koma ine sindikhulupirira zimenezo. Mukumvetsa zimenezo? Kunja inu mukuti inde. Mkati chikumbuntima chanu chimati ayi. Chinthu cha sayansi chomwecho chimatsimikizira kuti izo sizinali zolondola. Chimatsimikizira izo. Tazindikirani. Pamene mafumu awa iwa sana yambe iwa mainera kukhala Yehosafati asana pange mgwirizano ndi Ahabu iya nkaenera kunena poyamba tiyeni tipemphere ndipo tione chimene chili chifuniro cha Ambuye. Ndipatseni ine mlaliki, ndipatseni ine mkhrisitu, ndipatseni ine mkazi wa pa nyumba amene ali mkhrisitu, ndipatseni ine mlimi, kapena wantchito wa ku factory, amene angamuike Mulungu poyambirira mu chilichonse, ine ndikuonetsani munthu amene angachite bwino posawerengera zoipa zonse zimene zingayikidwe pa iye. Iye amamufunafuna Mulungu poyamba, ife tikuyenera poyamba kukhala, koma iwo sana chite zimenezo. Yonse anaunjikana chifukwa Ahabu anali ndi ufumu waukulu wowala ndipo iye anali atachita zinthu zambiri ndipo anali ndi zipala zazikulu golide wake ndi siliva wake anali wopambana mwamuna wochita bwino komabe wosakhulupirira. Ndipo pamenepo ndi pamene dziko lili lero. Pamenepo ndi pamene Amerika wayima lero. Pamenepo ndi pamene mipingo yayima lero. Ife tamanga mipingo ya pamwamba imene inayamba yamangidwapo. Ife takhalapo nawo ena amasikolala opolishidwa amene tinayamba takhalapo nawo. Ife taphunzitsapo theology ya pamwamba ndi zina zotero ndipo taphunzira kuimba ngati angelo. Komabe pali chofoka pena pake. Pali kufoka chifukwa iwo atsatira chiphunziso cha munthu ndi mizimu yodolola malo mobwerera ku mawu a Mulungu. Iwa amayesera kupanga zinthu kuti zifanane ndi dziko. Iwa ayesera kuyika kuwala kwenyezi mira pa izo ngati Hollywood. Kuno tsiku lina chipembedzo chotchuka gawo la Full Gospel mu Kansas City kapena mundikhulukire ine ku Denver pa msonkhano waukulu akumanga chalichi cha madola miliyoni. Ndipo masauzande ama missionary akudikirira masenti 50 kuchokera kuchipembedzo chomwecho kuti anyamule uthenga kupita nawo kwa achikunja. Chimene ife tikuchisowa lero ndi chitsitsimutso cha malingaliro a missionary chotumizidwa ndi Mulungu chobadwa ndi mzimu woyera. Chimene chitakhale ndi chikoka cha Mulungu kuti chikankhire kunja kulowa ku nkhalango uko ndi kukamuchitira china chake Mulungu mmalo momanga mipingo yayikulu yabwino ndi kumayesera kumuposa woyandikana naye. Ine ndingakonde kuti ndizipembedza mu missioni kumene kunasesedwa kapena kubhala ndi kukhala ndi mtendere wa mzimu woyera ndi chikondi cha Mulungu chikutentha mmitima. Kusiyana ndi kukhala mukachisi wamkulu amene ife tili naye mdziko ndi kumangiriridwa pansi ndi ziphunzitso ndi nthano za munthu. Ife tikusowa lero chitsitsimutso chogwedeza kubwerera kuchoonadi, kubwerera kumawa Mulungu kenanso. Sopano, pamene iwo anapita kunja kumeneko ndipo izo zinali patapita nthawi Yehosafati anakhala ngati wadzikumbukira iye mwini ndipo anati, kodi chabwino tiyeni tiwafuse Ambuye za ichi. Iye anati chabwino. Ahabu anatero ndipo iye anapita kumusi ndipo anapeza 100 alaliki ophunzitsidwa bwino 400 ndipo iye anawabweretsa iwo kumeneko ndipo anati onsewa ndaneneli. Ndipo chotero iwo anapita muzombeza zawo ndipo iwo anayamba kuitana. Ndipo iwo anati inde inu mukhoza kupita muntendere Ambuye ali ndi inu. Ndipo kenako 400 onsewo atachitira umboni kuti iwo apite muntendere. Komabe Yehosafati podziwa inu mukumvetsa zimenezo Mwaona pasi muntima wa munthu oyera ameneyo munali china chake chimene chinamuuza iye kuti panali chisoso munsuzi pena pake. China chake chinalakwika. Ahaba anati tsopano ife tili ndi 400 apa ndipo mungwirizano umodzi aliyense wa iwo akuti pita ana mbuya ali ndi inu. Koma Yehosafati anati kodi inu mulibe mmodzi wina? Iye anati chabwino ife tikufuniranji mmodzi wina, ife titapeza 400 amuna ophunzira pamwamba mdziko. Iwo onse akuti pitani. Izo zinali zalunta. Koma pansi muntima mwa Yehosafati iye anadziwa kuti panali china chake cholakwika. Sopano iye anati ife tili naye mmodzi wina, iye ndi Mikaya. Koma ine ndimadana naye iye. Anati iye nthawi zonse amanena china chake choyipa, ndipo amatulukira pamene alibe choti achitepo, ndipo iye akuchepsa mipingo ndi chilichonse. Anati ine ndimamuda iye. Anati pita ndikamutengeni ndipo tione chimene iye ati anene. Ndipo pamene Mikaya anabwera iye anati iwe anati tsopano ona iwe unene chinthu chomwecho monga ena onsewo. Iye anati ine basi ndizi apa, ine ndinena chimene Mulungu ati anene. Amen. Zilibe kanthu chimene mneneri wanu wanena, ndi chimene uyu akunena, ndi chimene mpingo wanu ukunena, ndi chimene iwe akunena. Ine ndinena chimene Mulungu akunena. Mulungu ayika pa milomo yanga, ndipo ine ndinena chimene iye akunena. Chimene ife tikuchisowa ndi Amikaya ambiri amene adzinena chimene Mulungu anena. Zindikirani chotero iwo anamubweretsa iye kumeneko, ndipo iye anati ndipatseni ine usiku uno. Chotero usiku umene wa Ambuya anakumana ndi iye, ndipo iye anabwelera mmawa otsatira. Pamene mafumu awiri anakhala pa chipata, iye anati kwerani kumeneko. Anati kwerani kumeneko. Koma anati ine ndinaona Israeli ali ngati nkhosa zomwazikana zopanda mbusa. Chotero mlaliki mmodzi uyu atavala bwino anayenda, ndipo anamumenya iye pakamwa, ndipo anati mzimu wa Mulungu unapita njira iti pamene iwe unachoka kwa ine. Anati iwe uzindikira ukamabwelera inde. Iye anati tamverani apa. Iye anati ife ndi antchito a Mulungu, ife tilipo 400 ndipo iwe ulipo mmodzi. Koma Mikaya anati ine ndikuwuzani inu pamene vuto lanu lili. Amen. Anati ine ndinaona masomphenya. Amen. Iye anati ndipo ine ndinaona Mulungu atakhala pa mpando wake wachifumu, ine ndinaona khamu lakumwamba litayima momuzungulira iye. Ndipo ife tikudziwa kuti mawu a Mulungu ayankhula matemberero pa munthuyu chifukwa cha mmene iye wachitira. Iwe sungadalitse chimene Mulungu wachitemberera, komaso njerekezi sangatemberere chimene Mulungu wachidalitsa. Icho ndicho kuchitikira chapaweka. Zilibe kanthu kandiwe wosauka chotani kapena wopusa chotani, mmene ulili wosaphunzira wopanda maphunziro. Chimene Mulungu wachidalitsa ndichodalitsidwa, chimene Mulungu wachitemberera ndichotembereredwa. Muzidziwa kusiyanitsa chabwino ndichoyipa. Mikaya anadziwa bwino ndimoona kuti ameneyo sanali Ambuye amene anali ndi alalika amenewo. Chabwino vuto linali chiyani ndi alalika amenewo? Zindikirani chimene iwo anachita. Iwo anali atavala zapamwamba, iwo anali atadyetsedwa zapamwamba, iwo anali atabwera pamodzi mu maphwando awo ndi zina zotero ndi migwirizano yawo, mpaka malowo anafika poti iwo ankangodziwa theology yawo. Ndipo Bible linanena kuti Mikaya pamene iye anali kuyang'ana pamasomphenyawo, iye anati Mulungu anati ife timutume ndani kuti apite uko ndi kukamunyenga Ahabu. Ndipo mzimu wabodza unati ine ndipita pansi pamenepo, ndipo ndikamukopa Ahabu kudzera mwa alalika amenewo kuti ndikamupangitse Ahabu kupita kunja kumeneko kuti mawu a Mulungu akakwaniritsidwe. Tsopano lero anthu ambiri akumvetsera. Tsopano Sunday sukulu ine ndimayikonda iyo. Taonani anthu ambiri amamvetsera mizimu yodolola mmalo motenga mawu a Mulungu. Mizimu iyo ilipo mdziko, iyo ndi ziwanda, ndipo iyo imapita mmalo, ndipo iyo imafika pakati pa anthu atumiki, iyo imafika pakati pa mamemba la mpingo, iyo imafika pakati pa anthu abwino, ndipo iyo imapangitsa iwo kuti abwere mu kubalalika. Ndipo iwo amanena zinthu, ndipo amachita zinthu, ndipo amaphunzitsa zinthu ndi kumapanga zinthu zimene zili zotsutsana ndi mawu a Mulungu. Lero atumika magulu awo amawalola anthu kuti azisewera makadi mipingo ambira iwo. Tsopano izo zonse pamodzi si chikatolika, pali achi protestant ambira amene amapanga zimenezo. Chimene iwa ayesera kuchita ndi china chake chongolowa mmalo. Iwa anayesera kutenga dongosolo lina latsopano. Iwa anayesera kutenga maphunziro kuti atenge malo a mzimu woyera. Inu simudzakwanitsa konse kuchita zimenezo. Zilibe kanthu kuti anthu anu ndi ophunzira chotani. Ine ndikuganiza ndi chinthu chabwino kuti iye aphunzire. Koma ngati iye alibe mzimu woyera ndi izo, maphunziro ake samuchitira iye ubwino uliwonse. Maphunziro sadzatenga konse malo a utsogoleri wa mzimu woyera. Amen. Zindikirani. Iyo malo mwa ichi iwa ayesetsa kutenga kugwirana chanza kutenga malo acho kuchitikira chachikale chimene ife tinkakhala nacho. Lero mpingo wasanduka wa makono. Iwa amayenda ndi kudzapereka dzanja lawo la manja la chiyanjano. Ndipo umo ndi mmene iwa amachitira izo. Koma izo sizidzatenga konse malo a mpando wa olira achikale pamene ochimwa ankayitanidwa ndipo ankazikonza ndi Mulungu. Uko nkulondola. Lero iwa akuyesera kuti atenge malo achakhumi cha Mulungu. Iwa akuyesera kutenga china chake. Iwa akuyesera kuti azipange izo kukhala mosiyana. Iwo amapita kumusi ndi kukakhala ndi masewero a bunko mmipingo. Kumasewera njuga. Njuga sidzatenga konse malo achakhumi cha Mulungu. Maphwando a usiku. Kugulitsa mabulangete, masanje, kuti atolere ndalama yolipira ngongole zina. Izo sizidzatenga nkomwe malo achakhumi cha Mulungu chamuyaya ndi chopereka. Izo sizidzachita nkomwe zimenezo. Komabe ife timayesetsa kuchita izo. Icho ndi chiyani? Ndi mizimu yodolola. Ikutsika pansi, ikuyesetsa kuyikapo china chake mmalo mwa mawu a Mulungu. Mulungu alibe mlowamʼmalo wa mawu ake. Iwo ndi amuyaya ndi kwa nthawi zonse. Mulungu alibe kalikonse kolowa mʼmalo mwa chikhulupiriro. Chikhulupiriro chilibe mlowamʼmalo. Chiyembekezo sichidzatenga konse malo a chikhulupiriro. Chikhulupiriro ndi chapachokha. Icho chimayima pachokha. Icho sichidzatenga konse. Chiyembekezo sichidzatenga konse malo ake. Chiyembekezo ndi chikhazikitso cha zinthu zoyembekezedwa, umboni wa zinthu zosaoneka. Kapena chikhulupiriro chili kani. Mukuona? Chiyembekezo ndi chinthu chimodzi. Chikhulupiriro ndi chinanso. Chiyembekezo chimayembekezera icho. Chikhulupiriro chili ndi icho. Chimodzi ndi chikhulupiriro cha runtha ndipo china ndi vumbuluso la chindunji la Mulungu. Icho sichidzatenga konse malo ake. Ife tikuyesetsa, koma ife tikumapanga zolowa mʼmalo zonsezi. Ife tikumayesetsa kumanga matchali chapa mwamba, malo motumiza mamishonare, cholowa mʼmalo china. Yesu sanamudzodze aliyense kuti azimanga chalichi. Izo sizinadzodzedwepo nkomwe mu Baibulo. Ife tayikapo maseminare. Iwo azilola izo kuti zitenge malo a mishonare. Ife Yesu sanatuze ife kuti tizimanga seminare. Zonsezo ndi zabwino. Maphunziro akuyesera kuzitengera izo kuti atenge malo. Iwo sadzachita konse zimenezo. Kutuma kwa Yesu kunali pitani mdziko lonse ndipo mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse pa mapeto a nthawi. Chotero zolowa mʼmalo zonse zimene tili nazo sizidzatenga malo achenichenicho. Tsiku lina ine ndinali ndicho ndichitikira cholowa mʼmalo. Ine ndinali ndikupweteka kwa dzino kwanga koyamba. Ndinkayenera kuchotsa dzino. Mmawa uno ine ndili ndi dzino lonyengezera likuonekera pamenepo. Ine ndikumayankhula movutika. Ilo silingatenge malo alenileniro. Ayi bwana. Oh my! Inu mukhoza kumutenga munthu ndi kumuveka iye, kumupanga iye kuchokera muthabwa, choko, chilichonse chimene inu mukuchifuna, ndipo nkumukonza iye bwino lomwe, iye alibe zomvelera, alibe chikumbuntima, iye sangatenge konse malo a munthu weniweni. Ngakhalenso kutembenuka kwabodza kumene kumabwera ndikuti ine ndajoina chalichi, ine ndiyesera kuchita bwino. Izo sizidzatenga konse malo akutembenuka kwenikweni kwa chikale kotumizidwa ndi Mulungu kwa mzimu woyera kumene kumamupanga munthu kukhala wosiyana mu mtima mwake. Izo sizingachite zimenezo chifukwa mulibemo moyo mwa izo. Palibepo chilichonse choti chimupatse iye moyo. Kuno sati kale kwambiri ine ndinaona wojambula wankulu amene anabweretsa ichi wosema ine ndikutanthauza amene anapanga chithunzi ichi cha Mose. Sindingathe kutchula dzina lake tsopano. Iye ndi waluso wa Chigiriki zinamutengera iye moyo wake. Ndipo pamene iye anachifikitsa icho pamene yankaganiza kuti ndi changwiro iye anakondowezeka kwambiri poona chithunzi cha Mose. Chotero iye anamenya bondo la icho ndipo anati yankhula Mose. Icho chinkaoneka ngati chenicheni. Icho chinakonzedwa mwangwiro mpaka icho chinkaoneka ngati Mose malingaliro ake mpaka iye anachimenya ndi hamala kuti apangitse icho kukhala ndi zomvelera. Zimayikamo malingaliro ampingo. Zilibe kanthu mmene inu mungalowetserepo china, mmene inu mungakhalire ndi osonkhana ochuluka, mmene inu mumayimbira bwino nyimbo zanu, mmene osonkhana anu amavalira bwino. Mmene inu mulili ndi ichi icho kapena china, inu mukhoza kumenya kumvelera chilichonse, icho sichidzatenga konse malo a moyo. Mpaka Khristu atatsika pasi mumaonekedwa mzimu woyera kulowa mu mpingo umenewo ndikupatsa iwo chowachitikira chatsopano chokhala wobadwa mwatsopano. Izo sizidzatenga konse malo a mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu amayima paokha. Mikaya anali ndi mawu. Iye ankadziwa kuti anali ndi mawu. Iye anali ndi mawu atalembedwa. Iye anali nawonso iwo mwamasomphenya. Iye ankadziwa chimene Mulungu ananena mu mawu ake. Iye amadziwa chimene Mulungu ananena mwamasomphenya. Iwo awiri onse anabwera pamodzi. Iye ankadziwa kuti icho chinali choonadi. Chotero iye analibe mantha. Koma mzimu wodolola uwu, onani chimene iwo wachita lero. Kuti upange mamembala ampingo ochuluka, kuti upange mamembala ampingo abwinoko, iwo walekelera pa chiphunzitso cha mzimu woyera chakale. Iwo walola amuna kumakhala ndi maphwando oledzera wina ndi nzake, kumapita kunja pansi kumene iwo akhoza kumakasewera masewera. Izo sizidzalowa mmalo mwachipinda chapamwamba kumene iwo ankapempherera mzimu woyera. Iwo unawalola azimayi kuti abwere pamodzi ndi kumanena nthabwala ndi chinthu ndi kumakhala ndi zovunda zambiri zimene palibepo kalikonse kwa izo. Izo sizidzatenga nkomwe malo a msonkhano wa pemphero. Akazi mmene iwo amapitira kunja ndi kuvalira lero ndi chamanyazi. Ine ndinamva ndemanga imene mbale Nevo anayipanga. Anati anthu achi America osauka. Anati iwo atumiza zovala zawo zonse kutsidya la nyanja. Uko nkulondola. Iwo akuyenda mozungulira atavala zovala zawo zankati. Iwo uko nkulondola. Iwo akuyenera kuti azipereka izo kwa missionale. Chifukwa missionale anthu ndi achikunja mudziko lina amavala zimenezo. Anthu awa akuchita opanda izo. Zikuoneka ngati akuzikonda izo. Ine ndikukuuzani inu pali china chake chimene chapotozedwa, ndipo icho ndikulalikira kwa uthenga wa Ambuye Yesu Khristu ndi ziwanda zimene zimakuvulani zovala zanu. Sipanakhale pa aliyense koma munthu mmodzi mu Baibulo amene ankang'amba zovala zawo pa iwo, ameneyo anali munthu amene anali wodzazidwa ndi ziwanda. Ndipo iye akubwera mumaonekedwa pasi pansi lero ngati ndi wawamba, ngati ndi wabwino, ngati zonse zili bwino. Iyo ndi nyengo yozizira, ndipo izo zikupangitsa iwe kumva kuzizira ngati uvule zovala zako. Mwamuna akuyenda mokwera ndi motsika pabwalo atavala mwatheka, ndipo akazi, bwanji, inu mwazolowera mpaka palibeponso ulemu woposa umwe unalipo wa agalu kwa wina ndi mzake. Vuto ndi chiyani? Ine sindikuyesera kuti ndikupwetekeni inu. Ine ndikungoyesera kukuuzani inu kuti ndikudzazidwa ndi ziwanda. Ndipo inu mukumvetsera kumizimu yodolola imene ikukuuzani inu, izo zili bwino. Koma limenelo ndibodza. Mbewu ya tirigu imangotulutsa tirigu. Ngati inu muli mkhristu, inu simungachite zimenezo. Inu simungachite zimenezo. Inu simungachite zimenezo basi. Inu muli ndi chikhulupiriro chalunthu ndi kuti mbale Branham ine ndimakhulupirira Baibulo, moyo wanu manena kuti inu simukutero. Amen. Mizimu yodolola ikutsutsana ndi mawu a Mulungu. Iye ankadziwa pamene yanayima Mikaya anatero, iye anali ndi mawu a Mulungu. Iye anali munthu osatchuka kwambiri, palibe amene ankamukonda iye chifukwa iye ankanena choonadi, ngakhale kuti iwo ankawakonda alaliki awa. Tsopano, chinthu china chimene chachitika, ine ndikukhulupirira ndipo ndikuganiza kuti mwamuna aliyense amene ali ndi chomuchitikira ndi Mulungu, kapena mkazi, ndi wokakamizika kukhala ndi zomvelera pang'ono. Ine ndimangokhulupirira zimenezo, uko nkulondola. Koma inu mukudziwa chiyani? Iwo atenga zotengeka mmalo mwa ubatizo wa mzimu woyera. Iwo amangopeza phokoso lochuluka ndipo mulibemo kalikonse muzimenezo. Inu mukhale basi woyera monga mwa phokoso lanulo. Mukatero inu muli bwino. Zotengeka ndithudi ndi zabwino. Zolimbitsa thupi zimapindulitsa pang'ono. Koma mizimu yodolola yalowelera mugulu la chiyero la anthu. Ndipo iyo yawapangitsa iwo kuti azingodalira kuti chifukwa chakuti iwo akhoza kufula, kapena chifukwa chakuti iwo akhoza kuvina, chifukwa chakuti iwo akhoza kukhala ndi kutengeka. Mwamuna wokalamba ameneyo kumusi kumeneko, mfumu ya aneneri onsewo alaliki, iye anali wotsimikiza kuti amalondola, mwakuti iye anadzipangira yekha nyanga ndipo anavina mozungulira, ndipo anapanga chisokonezo chachikulu. Iye ankapita kukawa kanga nkhondo Asiriya kuti atuluke mdzikolo. Koma ilo linali bodza. Mawu Mulungu anali atanena mosiyana. Amen. Mwaona inu mukhoza kutengeka molondola ngati inu muli ndi kutakasika koyenera kuseri kwake mtundu wakutengeka koyenera kukuyendetsa kumvelera kwanuko. Davide anavina pamaso pa Ambuye ndipo mkazi wake anamuseka iye ndipo Mulungu anayangʼana pansi kuchokera kumwamba anati Davide iwe ndi munthu wapa mtima panga pomwe. Koma zolinga zake zinali zolondola moyo wake unali wolondola kuseri kwake. Chotero basi chifukwa choti ife tikhoza kukhala otengeka sizitanthauza kuti tapulumutsidwa. Chifukwa choti timapita kutchalichi sizitanthauza kuti ife ndi opulumutsidwa. Musamakhulupirire mizimu yodolola imeneyo. Mzimu wa Mulungu weniweni, mawu wa Mulungu enieni ndi chonadi cha Mulungu. Imene ili mbewu ya Mulungu. Idzabereka Mulungu mmoyo mwanu, khala nawo Mulungu oyera mtima opatulika. Pakati pa anthu ambiri ife timapeza pamene pali zotengeka ndi zina zotero pamabwera kulongolola ndi miseche ndi mitundu yonse ya zinthu zopanda umulungu. Mbale ameneyo ndi asidi wachiphe mutchalichi. Iyo ndi mphamvu ya ziwanda. Mzimu wa amuna ndi akazi umene umabwera pakati pa wina ndi nzake ndi kuyesera kudzachotsapo kuti ichi sichoyenera ndipo ichi sichoyenera ndipo icho sichoyenera. Ngati inu mungachilondoloze icho kanayini mwateni amakhala munthu yemwe yemweyo amene akuyambitsa chisokonezo uko sikulondola. Amen. Mulungu amadana ndi chisokonezo pakati pa abale. Muzikhala aulemu, muzikhala oyera, muzimukonda Mulungu, muzima mbali ya iye. Ndipo bola ngati inu mukudziwa kuti moyo wanu kugwirizana ndi Baibulo, ndi chiyero cha mtima, chiyero cha malingaliro, chikondi kwa mbale wako. Kuyesera mopambana momwe iwe ungathere kuti umangirize ufumu wa Mulungu. Ndi kumachita zinthu zimenezo, kumavala moyenera, kumakhala moyenera, kumayankhula moyenera, kumapita kumalo oyenera. Ndiye inu mukhoza kukhala ndi kutengeka konse kumene inu mukukufuna, ndipo aliyense azikhulupirira izo. Yesu anati ndinu mchele wa dziko. Ngati mchele wataya kukoma kwake, iwo kuyambira pamenepo ulibe ubwino utayidwe ndipo upondedwe ndi mapazi a anthu. Ngati inu muli mchele panokha, iwo ulibe ubwino. Koma ngati inu muli ndi chokometsa mkati mwake, inu mukhala mchele ndipo dziko lizichita ludzu. Inu mukhala mchele, iwo akhala ndi ludzu. Oh my, mizimu yodolola kumapita, ziwanda kumazizimbaitsa. Onani, ife tili mutsikulo tsiliza, ife tili kumapeto anthawi. Dziko langokonzeka kuti libwere kumutu wake, ngati thuza pena pake limene litaphulike limodzi la masiku awa, ndipo chankaticho nkutuluka kuchoka mwa ilo. Izo zasanduka zonyasa, palibepo mankhwala amene angachiritse izo, iwa akana mankhwalawo, iwa akana mankhwala. Inu mutenge thuza likukula pamenepo, ndipo ngati inu simutenga penicillini kapena china chake choti chichotse ilo, kapena china chakenso, ilo lizingokula mpaka ilo liphulika. Izo ndi zimene dziko lachita, ilo linayamba osati kale kwambiri kulekelera. Iwo anachoka palingaliro lalikulu lopambana, mizimu ya bodza inalowa ndipo inayamba kuwauza anthu ichi icho kapena china. Ife tinagawanikana muzipembedzo 900 ndi zina zosiyana, chilichonse chili ndi ganizo losiyana. Iwo amati ife timakhulupirira ichi basi, ndi zonse zimene ife timazikhulupirira. Iwo sangalole mzimu woyera kuti ulowe, iwo sangakhale ndi njira yoyenera. Mulungu ali ndi gulu la anthu amene angafuule ndiye aliyense amayenera kufuula. Iwo ali ndi ena amene amayankhula malilime ndiye aliyense amayenera kuyankhula malilime. Iwo ali ndi zonse monga ichi, mpaka icho chakhala chiyani mteradi chodetsedwa ndi mizimu yodolola. Kuwakopa anthu kuti apange zomvelera izi pamene mulibemo Mulungu muzimenezo nkomwe. Kenako iwo amapita kunja ndi kukakhala moyo wa mtundu uliwonse umene wakufuna kukhala. Ndipo kenako nkumazitcha izo mkhrisitu. Ndipo dziko limakhala ndi kumayang'ana ndi kuti chabwino tayang'anani pamenepo. Ine ndi wabwino chimodzimodzi monga momwe iwo alili. Monga ine ndinanenera usiku ina zokhudza nkhumba, zokhudza wochimwa. Inu simungamunene, wochimwa ndi wochimwa. Musayesere kumukonza iye, musayesere kumuza iye ichi icho kapena china. Iye ndi wochimwa kuyamba ndi kuyamba. Iye ndi nkhumba kuyamba ndi kuyamba. Iye samadziwa kusiyana. Ngati iye amapita kumakanema, ndipo iye amapita la Mulungu, ndipo iye amapita kumasewera mpira, ndipo iye amapanga zinthu zonsezi. Iye ndi wochimwa kuyamba ndi kuyamba. Chikhalidwe chake ndi changati cha nkhumba. Nkhumba yakaleyo imalowetsa mphuno yake pansi pa mulu wa manyowa ndi kudya chimanga chonse pamenepo ndi chilichonse chabwino. Izo, iyo ndi nkhumba. Inu simungainene iyo. Iyo ndi nkhumba. Umondi mene zili lindi ochimwa. Koma pamene iwe upita, ndi kumaka zicha weka mkirisitu, ndi kuika mpuno yako ndiye, ndiye iwe siwabu ino kuposa mene iyo iliri. Koma iwe waipa kwa mbili. Tulukani pakati pa izo. Zisieni za mdziko zizipita. Zisieni zizipita. Muloleni Mulungu. Zisieni zizipita. Inu muma zisia bwanji. Anthu ambiri akudabwa lero akuti chabu ino mbale Branham. Inu muma siya chotani. Ine ndikudziwa inu munamva za theology zochuluka pa izo. Zisie. Anthu ambiri amango tuluka tukuta akuyesetsa kuti azisie zizipita. Anthu ambiri amabwera ndikuti ine ndimati ndikhale ndikusala kudya kwa masiku 40 kuti ndipange china chake. Inu simukusowa kusala kwa masiku 40. Inu mukuyenera muzisiye za mdziko ndi zinthu za mdyerekezi izi ndikuatengera mawa Mulungu mu mtima mwanu. Inu mukuyenera kuphunzitsidwa mmene mungachitire izo. Inu simuchita izo podumpha chokwera ndi chotsika, komanso simuchita izo pakusala kudya kwa masiku 40. Inu mumachita izo ndi mtima wodzipereka kwa Mulungu wamphamvu zonse. Monga khanda laling'ono, ine ndinazindikira khanda langa kumbuyo uko amayi ake akuyesera kuti amuveke jacket yake yaing'ono mmawa uno. Iye amafuna kuti alowetse mkono wake waung'ono mu mkono wa jekete. Iye amakanika kulowetsa mkono wake mmenemo. Iye samadziwa mmene angachitire. Inu mukuyenera kutsogolera mkono wake waung'ono. Iye amafuna kuti alowetse mkono wake mmenemo, koma iye amangomenya mozungulira iyo. Iye samafika nkomwe ku mkono wa jeketeyo. Iye amadziwa kuti sali mu mkono wa jeketeyo. Ndipo chimodzimodzinso inu mumadziwa kuti inu simuli oyenera ndi Mulungu. Pamene inu mukupanga be mabodza, kunama, kupanga chilichonse. Inu simungakhale olondola ndi Mulungu, ine sindikusamala kuti inu muli ndi mipingo ingati mpaka solo yanu itatembenuka. Mbale zimenezo nzachikale koma zidzabwata ndi kuika supu mu solo yanu kulondola, kuyesera kulowetsa mkono wake. Iye akuyenera kukhala ndi wina wake woti amulondolere iye mmene iye angalowetsere mkono wake. Kenako pamene iye alowetsa mkono wake mu jeketi yaing'ono, iye amadziwa kuti ali bwino. Umondi mmene izo zilili ndi mkhirisitu obadwa mwatsopano aliyense. Pamene iye amalowa kwenikweni mwa Mulungu, iye amaona moyo wake ndi mawu a Mulungu, ndipo iye amazindikira kuti walumikizana ndi gawo lililonse la iwo. Iye ali ndi kuleza mtima, chifundo, kudeka, chifatso, mphamvu, chikhulupiriro, chikondi, chimwemwe, mtendere. Iye samango kankhidwa ngati nyanja yovutitsidwa. Iye samadandaula za kanthu kakang'ono kalikonse. Iye samadumpha apa ndi apo ngati chotsekera botolo pa nyanja ya mphepo. Iye ndi wokhazikika. Mtima wake ndi woyera. Malingaliro ake ndi woyera. Zolinga zake ndi zoyera. Lingaliro lake ndi loyenera. Ndipo iye amadziwa kuti amagwirizana ndi mawu a Mulungu. Gehena yonse singamusunthe iye. Iye walumikizidwa ndi mawu a Mulungu. Iye ali ndi chikondi cha Mulungu, chiyero mu mtima wake, kwa mwamuna ndi mkazi aliyense. Iye amakanizidwa zinthu za mdziko. Izo ndi zakufa kwa iye. Iye sakuzifuna izo kenanso. Bwanji, inu simungamupange mtsikana wa mzimu woyera kuti avale zovala zooneka mopanda Mulungu zimenezo ndi kutuluka kunja kumeneko popanda kanthu. Ayi bwana. Tsopano palibe chifukwa chopita ndi kukamuuza iye kuti akulakwitsa, chifukwa iye sakukhulupirirani inu. Chifukwa izo ndi zonse zimene iye amadziwa. Chimenecho ndi chimwemwe chake. Mkazi amavala zinthu zazing'ono zimenezo, iwo amatuluka madzulo basi pamene amuna akupita kwawo, iwo amabwera kuti adzacheche pa bwalo chotero monga. Ndipo mukundiuza ine kuti zimenezo ndizoona, mkazi ine sindikutanthauza kunena kuti ndiwe woyipa, ine sindikutanthauza kunena kuti ndiwe wopanda khalidwe, koma iwe sukuzindikira Mulungu kuti mzimu woyipa wakugwira iwe. Iwe ungachite izo chifukwa chiyani? Iwe uli ndi nzeru zokwanira kudziwa kuti izo sizo zizira. Izo ndi zotentha. Pali mzimu woyipa. Inu mukuti ine ndinapita kuchalichi. Nebukadinezara anali mwamuna wopambana, koma chifukwa iye anamba kudzikweza, Mulungu anamupatsa iye mzimu wa ng'ombe. Ndipo anamulola iye kuti azidya udzu kwa zaka 7. Ndipo zikhadabo zake zinakula ngati ena atsikana wa mozungulira kuno. Uko mkulondola. Ndipo iye anadzazidwa ndi ziwanda. Munthu uyo anadzazidwa ndi ziwanda ndipo anavula zovala zake. Iwo saka anatha kumuveka iye zovala. Kodi inu mukuona chimene ine ndikutanthauza? Ndi mizimu yodolola. Mpingo wanu umagwirizana nazo izo. Mlaliki wanu amaopa kunena chilichonse. Amaopa kuti inu simuziperekanso zakhumi zanu. Chifukwa chake ndi chimenecho, vuto lake ndi limenelo. Mayi kalanga, inu mungalalikire bwanji kugulu la khongwala pokhapokha inu mutawapangitsa iwo kuti atembenuke ndi kuyanjana ndi Mulungu kuyamba ndi kuyamba. Iwo amazika mpuno zao muzindu zakufa nthawi zonse chimene inu mukuchisowa ndikutaya ndipo chipembedzo chakale chisese kuchokera ku Gombe kupita ku Gombe ndi kuwapangitsa amuna ndi akazi ayanjane ndi Mulungu. Masulani zinthu za mdziko, masulani kulalikira kozisisita. Amen. Lalikirani uthenga. Mulungu ananena chomwecho. Ngati inu muli konda dziko kapena zinthu za mdziko, chikondi cha Mulungu sichili mkomwe mwa inu. Anthu akhoza kumadumpha chokwera ndi chotsika ndi kumafula usiku wonse ndi kuyankhula mmalilime ngati akuthira na ndolo pa malodyera ng'ombe owuma. Nkuchokapo mmawa otsatira ndi kupsa mtima kokwanira komenyana ndi macheka kupita kunja ndi kukanena china chake mutchalichi chimene chitapangitse mpingo wonse kuphasuka. Izo si china mudziko koma mizimu yodolola ya ziwanda. Ndikufuna ndibwelere kumawu kumene Mulungu ndi chiyelo woyera. Amen. Uko mkulondola. Ziwanda zodolola kutsutsana ndi mawu a Mulungu. Apa pali munthu osatikale kwambiri anali ndi mkazi wachichepere. Akatolika anali nawo dozen kumeneko. Munthawi yake yakusintha thupi izo zimatulukira mmanja mwake ndi pachipumi pake. Ngati mlaliki wabwino wa mzimu woyera ine ndinaganiza. Mwamuna ameneyo anali ndi botolo la zinthu zimenezo mmanja mwake akuyenda kumazungulira pamenepo kumawadzodza anthu ndi zimenezo. Chifundo ndi wotsutsa Khristu. Ine sindi kusamala ngati magazi akuchokera mphuno mwake kapena kuchokera mmutu mwake kapena pati mbale palibepo magazi amene angatenge malo a Yesu Khristu mwana wa Mulungu amenewo ndi magazi okhawa amene ine ndikudziwa chilichonse cha iwo. Iye mwina akhoza kuti anali ndi mafuta akutuluka kuchoka mdzanja limodzi ndipo vinyo kuchokera mulina koma ngati inu mungagwiritse izo mumaonekedwe aliwonse achipembedzo ameneyo ndi mdyerekezi. Kuona mmene alaliki angatsatirire chinthu ngati chimenecho. Chimene ife tikuchisowa kubwerera ku buku la Namulondola, kubwerera ku mawu a Mulungu. Awa ndi mawu a Mulungu, Bible lodala lakale. Mukuti chabwino ine ndikuopa kudzakhala zimenezo mbale Branham, ine ndikuopa kuti ine nditaya chimwemwe changa china. Vuto ndi chiyani? Inu simukudziwa chimene chimwemwe chili. Ine ndanena kuti sindi madzudzula oledzera chifukwa chopita kunja ndikukaledzera. Iye amakhala wolunda yense. Iye sakudziwa, iye amadzuka mmawa, iye amakhala waledzera wamatsire. Amapita kunja ndikukadzitengera mabotolo awiri kapena atatu amowa ndipo amatuluka ndikukadzipezera kachaso wina ndi mtundu wa zinthu zimenezo. Wosuta ndudu wa ng'ono amakhala pansi ndikusuta ndikutulutsa kuchokera mphuno mwake ngati kuti iyeyo ndi sitima ndizo zonse. Ine sindikumunena iye. Chimenecho ndi chimwemwe chonse chimene yama chidziwa. Ndizo zonse zimene yama zidziwa. Iye ndi nkhumba mwachikhalidwe. Manyazi kwa inu. Amene mumadzinenera kuti ndinu Mkhristu ndikumadalira pa zinthu zoterozo ngati chimwemwe. Pamene uthenga wa mzimu woyera si china koma nyumba ya mphamvu imodzi ya chimwemwe. Uthenga wa mzimu woyera ndi mankhwala angwiro kwa munthu aliyense amene ali ndi matsire. Inu mumamwa uthenga wa Yesu Khristu kudzazidwa ndi mzimu woyera. Inu mwaledzera mpaka mutachoka mu dziko ili. Amen. Chimwemwe chosaneneka ndi chodzadza ndi ulemerero. Pali kukondoweza kopitirira. Iko ndi kuledzera kosalekeza. Kuledzera masana ndi usiku. Amen. Amenewo ndi mawu a Mulungu. Mpingo umabwera mozungulira, umatenga chinthu china. Iwo amayenera kukhala ndi phwando laling'ono kumene iwo onse amapita kunja mbali mwa nyanja kuti akasangalale. Phwando la makadi losonkhana pamodzi ngati chiyanjano. Uko mkulondola, kukhala ndi zovina nthawi zina ku nyumba ya membala mmodzi, nthawi zina mu chipinda chapansi cha tchalichi. Zovina, kutenga, kuyesera kutenga china chake choti chiwakhutitse. Vuto ndi chiyani? Iwo ndi gulu lalikulu la nkhumba muli monse. Iwo ndi nkhumba kuyamba ndi kuyamba. Ngati iwo anakalumikizana ndi Khristu, iwo akanakhala ndi chimwemwe chochuluka, zinthu zimenezo zikanakhala zakufa kuposa pakati pa usiku kwa iwo. Uthenga, kuledzera mzimu, chimwemwe chosaneneka ndi chodzadza ndi ulemerero. Musamamutsutse wochimwa, muzimu chitira iye chifundo. Muloleni iye azipitirira ndi kumasuta paipi yake. Muloleni iye azimwa mowa wake. Muloleni iye azikhala ndi phwando la makadi lake. Izo ndi zomusangalatsa zake. Musamamunene iye. Akubwera ku nyumba ndi chilichonse wotopa ndi wotheratu. Iye amafuna chosangalatsa china. Chinthu choti inu muchite ndi kukhala moyo wa Mulungu. Umene inu mungatsimikizire kwa iye kuti uthenga umagwira kuchulukitsa ka 10,000 kuposa izo kwa iye. Ndipo ngati yanga afe muchikhadwe chimenecho iye adzapita ku Gehena ali pakachaso wake kumeneko ndi kuledzera kwa mdierekezi. Ngati yanga afe akukoka paipi yakaleyo Mulungu ndi woweruza wawo. Ngati yanga afe akupita kunja kuno akuvina ndi kumathamanga mozungulira atavala zovala zadama Mulungu ndi woweruza wawo. Koma pali chinthu chimodzi ngati inu mungafe pasi pa mphamvu yodzoza ya mzimu woyera monga Stefano anachitira pamene yana yang'ana mwamba pamaso pa Mulungu. Anati ine ndikuona kumwamba kutatseguka ndipo Yesu ayima kudzanja lamanja. Inu mukupita kumwamba ngati mtema nkhuni kubokosi lake. Amen. Mizimu yodolola ikutsutsana ndi mawu a Mulungu. Masukani, zisiani zipite. Inu mumachita izo motani mbale Branham, ingo zisiani. Ndizo zonse zimene inu mukuyenera kuchita. Mutenge mawu a Mulungu. Musamayesere kuchita kanthu. Musamayesere kukhala pansi pa guwa ndi kumenyera izo kukuwa Mulungu ndipatseni ine mzimu woyera. Ambuye ndipatseni ine mzimu woyera. Iye sakubwera, inu mukumenya pa guwa limenero. Zimenezo sizichita bwino uliwonse. Ayi, umosi mmene iwo mabwerera. Izo ndi kumutenga iye pa mawu ake. Muoneni Petro. Petro anali mmavuto zinkaoneka ngati iye afa. Ndipo iye anawaona Ambuye akubwera akuyenda pa madzi. Ndipo iye anati, Ambuye ngati ameneyo muli inu ndiloleni ine ndibwere. Ambuye anati, bwera. Tsopano Petro anati, tsopano dikirani minite Ambuye. Ndiloleni ine ndipite kukusala kudya kwa masiku 40 kuti ndione ngati ine ndingayende pa madzi ameneyo kapena ayi. O Ambuye, ndiloleni ine ndikhale ndi mzimu wokwanira pa ine kuti ine ndithe kuvina mu mzimu ndi kuyankhula mmalilime mubwato ili kenako ine ndikhoza kutuluka. Ayi Bwana, iye anamutenga Mulungu pa mawu ake kumasuka ndi kuzisiya zizipita. Mulungu anamudutsitsa iye. Nanga bwanji ngati Mulungu akanakumana ndi Mose ndipo iye anati Mose pita kumusi uko ku Igupto ndipo ukamuze Farao alole ananga zipita. Nanga bwanji ngati Mose akanati ndiloleni ine ndipite pakusala kudya kwa masiku 40 poyamba ndipo ndione ngati ndili ndi chikhulupiriro chokwanira kuti ndikumvereni inu Mulungu. Ndipatseni ine china chake chinzaka Ambuye. Ndiloleni ine ndikuuzeni inu china chake, ndiloleni ine ndione ngati ine ndingalowe mu mzimu poyamba. Mose sanafuse mafunso, iye anangomutenga Mulungu pa mawu ake, ndipo ananyamuka. Umo ndi mmene inu mukuyenera kuchitira, kumutenga Mulungu pa mawu ake. Kenako inu mumadziwa kuti mukwanitsa kuchita izo. Iye sanadikirire mpaka china chake chitachitika, iye anangopitirira ndipo anakachichita icho. Nanga bwanji Eliya, pamene iye anabwera kuchokera ku phiri la Karimeli, anali ali kumeneko kwa nthawi yayitali. Ndipo iye anakumana ndi mzimayi wa masiye wosauka. Iye anali mlendo wa mitundu. Ndipo pamene iye anakumana naye kumusi kumeneko, iye anali akutola mitengo ina kuseli. Ndipo Mulungu anamuza iye pita kumusi kumeneko ku nyumba ya mkazi wa masiye ameneyo. Ndi malotani oti mlaliki nkupitako. Apa iye akupita kumusi kumeneko ku nyumba ya mkazi wa masiye. Ndipo pamene iye anatero, iye anali ndi nkhuni ziwiri. Anati, iwe ukuchita chiyani? Anati, ndikutola nkhuni, ine ndili ndi ufa wokwanira kuti ndipange zigumu zingapo. Ndizo zonse zimene ine ndatsala nazo, padutsa zaka zitatu chikhalire ndi mvula. Ndipo anati, ndiye ine ndipanga zigumu izi, ndipo ine ndi mnyamata wanga tija izo ndikufa. Iye anati, ndipangire ine imodzi poyamba. Aleluya! O ine ndikudziwa ine ndi wamisala pang'ono, koma ine ndili mbali ya Ambuye muli monse. Anati ndipangire ine imodzi poyamba pakuti atero Ambuye ndi zimenezotu. Ndi chiyani chimenecho? Yambani mwathanga ufumu wa Mulungu ndi chilungamo chake. Osati ufumu wa Mulungu ndi phokoso pang'ono, osati ufumu wa Mulungu ndi kutengeka pang'ono, osati ufumu wa Mulungu ndi chaching'ono ichi kapena icho, koma Mulungu ndi chilungamo chake, ndipo zinthu zina zonsezi zidzaonjezeredwa kwa inu. Muike poyamba. Tsopano, mkazi wa masiye amene anamva zimenezo, chikhulupiriro chimadzapa kumva mawu. Iye anati, ameneyo ndi mawu a Ambuye, pakuti ameneyo ndi mwamuna woyera wa Mulungu, ameneyo ndi mneneri wa Mulungu, ndipo ine ndikudziwa icho ndi choonadi, ndipo ameneyo ndi mawu a Mulungu. Tsopano, iye sanathamange kwa afunsa oyandikana nawo mmene angachitire izo. Iye sanafune kuti apite ndi kukagawa wake, ndi kukawauza oyandikana nawo ndikuti, tsopano, iwe ukuganiza chiyani? Mulaliki ali kunyumba kwanga akunena izi. Suse, iwe ukuganiza chiyani za izi? Iye analowa mkati, anakayamba kutaya. Iye anazilola zizipita, zimene anali nazo kuti apeze zochuluka. Izo ndi zimene dziko likusowa lero, kulolera kuti zizipita kwabwino kwa chikale, kwa zimene iwe uli nazo. Aleluya! Iye anataya kuti iye adzadzidwe. Iyana daya mafuta onse amene anali nawo ndi mafuta onse amene iye anali nawo ndi ufa onse umene iye anali nawo kwa mlalikiyo ku ufumu wa Mulungu. Ndipo pamene yana taya zonse mmenemo, Mulungu anadzatsika pansi, anadzatsitsa dengu la ufa, anadzatsitsa botolo la mafuta. Iye anadzapelekanso izo kachiwiri mbale ya mlalikiyo. Ndipo iwo unabwera unadzatsitsanso izo. Iye anaponyera mkati nthawi iliyonse imene iye amapeleka, iye amadzatsitsa. Ine ndinena lero, ngati munthu angataye zankutu zonse izi zakungotengeka ndi kumanyengezera Chikhristu ndi kulola mzimu woyera utenge malo ake, payambika chitsitsimutso pa 8th and Penn Street chimene chingasese dziko lonse. Siyani zankutu, bwererani kumawu a Mulungu, tayani kuti mudzadzidwe. Inu muzisiye zizipita ndipo Mulungu alola zibwere. Inu mutayire kunja Mulungu adzadzadzitsamo. Zinthu zonse zopanda pakeza inu mukuyenera kuchita ichi ndipo mukuyenera kuchita icho ndipo inu mukuyenera kuchita ichi ndikuyenera kuchita icho muiwale izo zitaeni izo kuchoka musolo yanu munene Mulungu ndiloleni ine kuyambira wamphumphu uyu lero ndikhale wanu wamphumphu. Ambuye ine ndikubwera ndi mtima osweka, ine ndikubwera ndi mzimu osimidwa, ine ndimakukondani inu. Inu mukudziwa ine ndimakukondani inu. Ndipo ine ndikufuna ndiwale zopusa zonsezi zakusala kudya masiku 40 uku ndikuona ngati ndingabwere pafupi ndi Mulungu ndi zonse izi izo zina zankutu zonsezi. Zisiyeni izo. Palibepo chilichonse mu mawu chimene chimakuza ninu kuti mukhale ndi kusala kudya kwa masiku 40. Palibepo chinthu. Palibepo chilichonse mu dziko chimene chimakuza ninu kuti musale kudya pokhapokha Mulungu atakuza ninu. Ngati inu mungasale kudya inu simumva njala ndi zinthu zonsezi, pamene inu mukusala kudya mbale iwe umakhala wachimwemwe ndi wokondwa nthawi zonse. Anati musamaoneke pamaso pa anthu mmene onyenga amachitira ndi nkhope yayitali yokhumudwa. Ine ndili pakusala kudya kwa masiku 40, mbale zanga sizindikwanira ine konse, ine ndataya mapaundi 7, ndipo iyo anandiuza ine kuti ndioneka bwino izi zikata. Oh zankutu, iyo ndi mizimu yodolola ya njelekezi. Bwerani paguwa ndipo mudzanene ulemerero, 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 mpaka ino sataso kunena china chilichonse, ndikuti inu mukuyenera kuyankhula malilime musanalandire mzimu woyera. Zankutu, zitayeni zimenezo. Zichotseni zimenezo muzochitika zanu ndipo mubwere pa mawu a Mulungu. Iye anati lapani aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuchikhulukiro cha machimo anu ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Mulungu samasunga mawu ake, iye si Mulungu. Amen. Zitayeni, dzadzidwani. Amen. Ine ndikuzikonda zimenezo. Amenewo ndi mawu ake. Mulungu anatero uko mkulondola. Ndipo pamene Mulungu anena zimenezo, Mulungu asamalira zimenezo. Chabwino, zokonzekera zonse zimene inu mumazipanga kupita kuchali chikonse kumene mungapange, izo zili ngati kumusi kuno kukonza magalimoto kumene iwo amapanga mulu waukulu wa katundu, kapena mulu waukulu wa galimoto zokwera anthu. Ine ndinkagwira ntchito kumeneko. Ndipo iwo amatenga ndi kupanga mabasi akulu amenewo ndi chilichonse ndi kuyika thabwa lolimba mbawa oyikidwa mozungulira paliponse, ndipo chilichonse chokongola kwambiri ndi kuyika iwo panseu. Ndipo iyo inali yakufa ngati msomali wa pachitseko. Pamenepo panali injini yopanda nthuzi mwa iyo. Iyo inangokhala pamenepo. Chomwe ikusowa lero ndi moto mobwatitsiramo. Chimene iyo ikusowa lero ndi nthunzi ina. Chimene iwe ukusowa lero mpingo kuti ubwate kubwatitsa kotentha kwambiri kumene kulipo kuti kubwatitse tchimo kuchoka mmoyo mwanu ndi chikondi. Ndipo ngati inu simungakondane wina ndi nzake, inu mungamukonde bwanji Mulungu amene simunamuonepo. Chikondi chimabisa unyinji wa tchimo. Lowani mu chikondi cha Mulungu mukatero inu mudzakondana wina ndi nzake. Kenako inu mudzaukonda mpingo, mudzakonda cholingacho, mudzakonda chilichonse chimene chili cha Mulungu. Ndipo mudzatalikirana nazo zinthu za mdziko. Mizimu yodolola ikupita mozungulira kumaka wauza anthu ichi icho kapena china. Iwo akuyenera kuchita ichi, iwo akuyenera kuchita icho. Ndi chifukwa choti zipembedzo zadzukapo, ndipo iwo ali ndi vumbuluso laling'ono limene iwo amati chabwino tsopano ine ndikukhulupirira kuti munthu, ine ndimakhulupirira mu chinthu chotero ngati kufuula mu Baibulo. Uko mkulondola icho ndi choonadi. Iwo anapanga chipembedzo kuchoka mu izo. Pamene inu mufuula, inu mwaulandira iwo. Koma inu simunatero. Wotsatira anadzuka ndikuti kuyankhula mmalilime uko mkulondola. Izo zili mu Baibulo. Chabwino, pamene inu muyankhula mmalilime inu muli nawo iwo. Koma ambiri a iwo anayankhula mmalilime ndipo analibe iwo. Mukuona, zimenezo si iwo. Ayi bwana. Ambiri a iwo anati chabwino ife tikuyenera kunenera. Aoneni aneneri awa apa ali ndi nyanga pa mutu wawo akudumpha mwamba ndi pasi ndikumanenera. Mikaya anati inu aliyense mukunama. Amen. Kulondola. Mulungu samabwera moteromo. Mulungu amabwera mumtima woona umene umabwera ndi mzimu osimidwa wosweka. Iye amene apita patsogolo akudzala mu misonzi mosakayika adzabwerera kenanso akusangalala akubweretsa ndi iye zoweyula zofunika. Amen. Umvetse zimenezo mzanga. Za ziwanda zochuluka. Ziwanda zikugwira ntchito mu solo ya munthu. Onani pamene izo zikubereka chipatso chake. Onani mtundu wa moyo umene munthu akukhala. Muone mmene iwo akuchitira. Onani mmene iwo akuchitira. Muone chimene zolinga zawo zili. Izo ndizo zosatheka basi. Ndipo ngati ine ndikanakuza ninu zimenezo, njira yokhayo, apa pali galimoto, zonse zitayikidwa apa, kumwamba kuli ku Charlestown. Inu simungayende, njira yokhayo imene mungapitire ndi galimoto. Ndipo munthu aliyense amene atawoloke mzelewo akuyenera kubweretsa zigubu 5 za mafuta. Apa pali galimoto yake, koma ngati iye alibe mafuta, iye sangayendere iyo. Chabwino ndizo ndendende mwangwiro mmene zilili kumwamba. Ngati inu mungafe opanda Mulungu, ine sindi kusamala mmene inu mwakhalira ndipo ndi galimoto zingati zimene inu mwazipanga. Ngati chikondi cha Mulungu palibepo choti chikukokereni inu ku ufumu wa Mulungu, inu mwatayika. Apo pali chotsutsa ndi chovomereza. Zilibe kanthu mmene mphamvu iyi kuyendera apa. Ngati iyo ilibe waya wapansi, iyo siwala uko mkulondola. Inu mukuyenera kuzikidwa, kuyikidwa pansi muchikondi cha Mulungu. Oh mbale, mukaika chotsutsa chondi chovomereza pamodzi, inu mukhala ndi kuwala, kuwala kwa uthenga kwa chikale kwa bwino. Kuloleni iko kumwazikane kuchokera kugombe kupita kugombe. Inu simudzakhala ndi iko popanda izo, zilibe kanthu ndi kugwedera ndi kulumpha kotani kumene inu mungapange ndi chovomereza. Inu mukuyenera kukhala ndi waya wapansi wotawalitse kuwala. Amen. Inu munayamba mwazindikira, inu mwaika waya wapansi apa paichi, ndipo gawo lililonse limapita pansi kupita ku station, kulowa pansi munthaka. Ndipo nthawi iliyonse munthu akazikidwa ndi kuyikidwa mmawa Mulungu, izo zimamuzika ndi kumuyika iye pa kavale uko. Kumene nangula mtengo omangira wa Mulungu unabweretsedwa kumeneko kuti udzawalitse kuwala kwa uthenga. Amen. Inu mukudziwa chimene vuto lili. Anthu kosungira mitembo kozizira kwa kukulu kunja uko. Akunamizira kuti akulalikira uthenga. Mlaliki wang'ono anabwera kwa ine dzulo ndi wachimodzi cha zipembedzo zopambana zimene zilipo mudziko lero kunja kwa Katolika. Iye anati, mbale Branham, ine ndi wodwala ndi wotopa. Anati, iwo atipangitsa alaliki tonse kuti tizivala mwinjiro ndi kutembenuza makolala athu ndi kulalikira zinthu zina, ndipo iwo azitiuza ife zoti tilalikire pa kota iliyonse. Iye anati, ine sindingazipirire izo konse. Iye anati, ine ndipange chiyani? Kodi ine ndiyambe kulalikira uthenga? Ine ndinati, mbale, pokhapokha ngati uli ndi chipembedzo chimenecho, chilemekeze icho, iwe uzinena chimene iwe akufuna. Koma upite kwa wankulu kapena woyang'anira wanu ndipo ukati, Bwana, ine ndabadwa mwatsopano ndi mzimu wa Mulungu. Awa ndi mawa Mulungu. Ngati inu mungandilole ine kulalikira iwo, ine ndikhala mu mpingo wanu. Ngati inu simutero, ine ndapita utembenukire kwa wina wakenso. Iyo ndi njira yochitira izo. Usalubwe rubwe, musakhale otsutsa, tulukani ndipo munene chimene icho chili. Kulondola. Iye anati, mbale Branham, inu mukuganiza ine ndingakhale ndi mpingo. Iye anati, kumene kuli nyama mphungu zidzasonkhanako. Uko mkulondola, izo zimatsatira. Ngati munthu kamodzi amene ankagogomola nkhuku, tsopano izo sintabwala, ine sindikutanthauza izo ngati ntabwala, ine ndikutanthauza izo ngati mfundo. Iye ankaika nkhuku zake ndipo iye analibe mazira okwanira, iye anaika dzira la bakha pansi pa imodzi. Ndipo pamene iwo anagogomola, bakha anali chinthu chooneka moseketsa chimene nkhuku zinaonapo. Chotero nkhukuyo inkaitana nkhukuzo ndipo anapiya ankabwera koma bakha sankadziwa chinenero chimenecho. Koma tsiku lina nkhuku yakaleyo inawatsogolera iwo kunja kuseli kwa nkhokwe. Kuna ali phompho kumusi kuseli kwa nkhokwe. Pamene bakha wang'ono amene ananunkhiza madzi amenewo, iye anathamangira kumadzi molimba mmene iye akanapitira. Nkhuku yayikuluyo inati kulu kulu kulu, ndipo bakha wang'onoyo anati honk honk honk, iye anapita kumadzi. Bwanji, iye anali bakha mwachikhalidwe. Pamene iye ananunkhiza madzi, mbale iye sakanatalikirana ndiwo pakuti iye anali bakha. Ndipo ine ndikunena lero, munthu aliyense amene akufuna kwenikweni kumupeza Mulungu, sangalole mpingo kuwawuza zinthu zimene iwo sangazikhale icho kapena china. Ngati inu muli ndi khalidwe la Mulungu mwa inu, inu mudzapita ku chiyelo, inu mupita ku chinthu choyenera. Inu muyimira chinthu choyenera, inu muchita chinthu choyenera, inu muganiza chinthu choyenera, inu mukhala chinthu choyenera. Ngati inu muli bakha mumakonda madzi, ngati inu muli mkhirisitu, inu mumakonda Khirisitu. Ngati inu muli mdzielekezi, inu mumakonda zinthu za mdzielekezi. Ngati inu muli khwangwala, inu mumadya zinthu zakufa. Ngati inu muli nkhumba, inu muzidya manyowa. Inu muli bati lero. Kulondola. Inu mukunena kuti muri kuno kudya zvinhu zvambuye kana kungopita pasi ndikuzikika ndimuberekezi pari china chake chora kuika ndizvo siyani kumvetsera mizimu imeneyo izvo ndizviwanda ziribe kanthu ngati inu mukuyenera kuima panokha amuna ndakaza amene sanafike kuchiri chonse pafupi fupi akhalali amuna ndakaza amene anaima paokha ndi mulungu muoneni mikaya mmene yanaimirira pamenepo osati ngati thanthwe la ku Gibraltar koma thanthwe la mibado iye anati ine sindiyankhula kalikonse ine sindikusamala chimene seminari ikunena ine sindikusamala chimene mpingo wanga ukunena ine sindikusamala chimene mfumu ikunena ngati iwo angadule mutu wanga ine ndingonena chimene mulungu wachiyika pakamwa panga kuti ndinene iye ankalondola iye ankalondola ndipo lero amuna ndi akazi musamakhale ndi chidwi ndi chimene dziko lili nacho kwa inu kachitidwe kamene ilo lili nako ndi mtundu wanji wakatemera wa bakiteriya amene iwo ali naye ndipo ndikuti ngati inu mutajoine mpingowo inu mukhala bwino ameneyo ndikatemera wabodza bwanji inu mukadali ndi nthenda ya tchimo uko mkulondola koma ine ndikuwuzani inu chinthu chimodzi mʼbale chimene chitakutetezeni inu ku tchimo ndicho bwerani ku magazi ofunika ambuye yesu khristu ndipo mudzadzidwe ndi mzimu woyera ndipo icho chikutetezani inu ku tchimo lonse ndipo zikhumbo zanu zikhala zakumwamba ndipo inu simukhala ndi nthawi ya zinthu za mdziko tiyeni ife tipemphere atate athu akumwamba pamene ife tiona mizimu yodolola iyi pa anthu ndikudziwa kuti iwo akunyoza zinthu za mulungu ine ndikupemphera mulungu kuti inu mugwira mwamuna ndi mkazi aliyense muno lero lolani ili likhale tsiku la ambuye kuti iwo azindikire kuti moyo wawo sukugwirizana ndi mawu ndipo iwo akhala akumvetsera ku chinthu cholakwika kuti mdyerekezi wakhala kuwatontholetsa iwo ndi magazini ankhani yoona zovunda zakale za mdziko ndi zoonera za zithunzi zoyenda ndi televizhoni yodetsedwa o mulungu zinthu zosatheka zotero kwa mkhristu kuti aziyang'ane mulungu izo zimatidwalitsa ife inu mumanena kuti izo zinakudwalitsani inu ngati masanzi inu munati galu amabwerera ku masanzi ake ndipo nkhumba imapita ku matope ake galu wakale amasanza china chake kumuona wobadwa mwatheka wakale akuyenera kukhala munthu wachinyengo atabwera paguwa ndipo ngati kuti ulisanza dziko kumangopitirirabe iwo amabwerera ndikumadya chinthucho kenanso o mulungu yeretsani nyumba yanu ambuye haleluya tumizani mzimu woyera ndi kukhudzidwa kwa chikale kumene kuti ayeretse chikhumbo cha munthu ndi kuyeretsa solo yake ndipo muyeretseni iye ndi kumupanga iye cholengedwa chopita kumwamba mupatseni iye konzaninso unyamata wake ndi malumbiro ake ngati mphungu kuti iye apite mmwamba ndi kudutsa zinthu za mdziko ili ndi kupita kumwamba ukowo kumene iye akhoza kumaona mavuto akubwera patali perekani izo ambuye inu munawafanizira aneneri anu ndiwo ngati mphungu kuti anali ndi diso ngati la mphungu amatha kupita mmwamba kwambiri ndi kumaona zinthu patali izo zisanafike o mulungu dalitsani mpingo wa ung'ono uwu dalitsani anthu awa amene abwera kuno dalitsani alendo muzipata lero ndipo mulole iwo adziwe kuti uthenga uwusu umaperekedwa kwa munthu payekha koma waperekedwa makamaka ambuye kwa iwo amene akusowa kwambiri podziwa kuti tsiku lina ife tikuyenera kudzaima limodzi mu chiweruzo cha mulungu ndi kudziwa kuti ife tidzakhala oyankhira podziwa choonadi ndipo sachinena icho atate ine ndikupemphera icho chitengedwe pa mtima uliwonse mu dzina la yesu ndi mitu yathu yoyamitsa kwa mphindi chabe ine ndikudabwa ngati pali wina wake pano mmawa uno amene angati mbale Branham ine ndi odwala ndi otopa ndi zinthu zazing'ono zakale izi ine ndili ndi zinthu zazing'ono zimene zakakamira pa ine kwa nthawi yayitali ine nthawi zonse ndimayankhula zosiyana ndipo okhota ine ndikupanga zinthu zimene ine sindikuyenera kupanga ndipo ine ndikudziwa izo sizoyenera kwa mkhristu ine sindikufuna kupanga izo mulungu akudziwa kuti ine sindikufuna ndipo ine sindikufuna kumvetsera ku mzimu wakalewo kenaso icho ndi chinthu chimene chimandika ine pansi moyo wanga wonse kuti ndisakhale ndi chikondi chenicheni ndi ufulu mwa khristu ine ndikufuna inu mundipempherere ine mbale Branham kuti icho chindichokere ine lero inu mungakweze dzanja lanu mutu uliwonse utaweramitsidwa mulungu akudalitseni inu o mai manja ochuluka zinthu zazing'ono zakale zimene zimakupangitsani kuyankhula kapena kuyamba mtundu wina wake wakukangana pang'ono mutchalichi zimene zimakupangitsani inu kutenga mbali ndi china chake monga choncho o izo si umulungu izo ndikusagwirizana pakati pa abale ndipo musamachite zimenezo inu simukufuna zimenezo ndi zinthu zazing'ono zakale mkwiyo wa ung'ono wakale ndi china chilichonse choti chikuyikeni inu pansi nenani mulungu ine sindikufuna chinthu chimenecho kenanso ine ndi wodwala kugara ndiwo topa ndizo ine ndakonzeka lero kuzichotsa izo ine ndikubwera tsopano ambuye ndipo ine ndikufuna ndichoke kukudzikonda kwanga ngati mbale wanga sakundichitira ine moyenera ine ndizimupempherera iye muli monse ngati abambo anga sakundichitira ine moyenera ine ndidziwakonda iwo muli monse ngati mkazi wanga sakundichitira ine moyenera kapena mwamuna wanga ine ndidzipita modzichepetsa pamaso pa mulungu ambuye ine ndikungoyang'ana pa ufumu wanu ine ndikufuna malingaliro anga olunjika ine ndikufuna mtima wanga wodzadza ndi chimwemwe ine ndikufuna ndizipita pamene mavuto andipanikiza ine kwenikweni mondizungulira ine ndikufuna be ndidzikhala ndi manja anga ali mwamba ndi mtima wanga woyera pamaso pa inu ambuye podziwa ichi kuti tsiku lina ine ndidzakumana ndi inu ine ndikufuna chondichitikira choterocho ambuye ndipangeni ine icho kuyambira lero inu mungakweze dzanja lanu wina wake amene sanakweze dzanja lake kanthawi kapitako mungakudalitseni inu mungakudalitseni inu mulongo tipatseni ife poyambira pang'ono pamene ife taweramitsa mitu yathu inu mumatanthauza izo mochuluka bwanji musasewere tsopano iyi si nthawi yosewera iyi ndi nthawi yolandira iyi ndi nthawi imene inu mukuyenera kulandira iwo bwerani zitayeni izo tsopano inu mutero bwerani perekani zonse muli nazo kwa mulungu munene mulungu ine ndilibe zochuluka ine ndi mkazi wa pa nyumba wang'ono basi ine sindingapange zochuluka ambuye koma ine ndikhoza kuwerenga baibulo lanu ine ndikhoza kumapemphera tsiku lililonse ine ndikhoza kutaya nyasi zonse zimene zili mmalingaliro mwanga ine ndikhoza kutaya zinthu zonsezo ine ndiwolakwa wa zinthu zambiri zimene mulaliki wazinena mawu uno chotero ine ndikuzitaya izo lero ine sindikuzifuna izo mulungu ndidzadzeni ine ndi chikondi ndidzadzeni ine ndi chinthu chimene chita ndipange ine kumukonda mdani wowawidwa amene ine ndili naye ine ndikufuna izo kwenikweni ambuye pamene iye akuyimbapa kodi inu simungabwere tsopano ndikuyima paguwa mphindi chabe pamene ife tikusonkhana mdima wa pemphero ngati inu mukutanthauza izo tsopano ngati inu mwakonzeka kusiya izo simuchoka paguwa ili lero ndi izo mu mtima mwanu ngati inu mungabwere moona mtima ndipo munene ine ndikubwera pano kuti ndiyime miniti yokha mbale Branham eya pamene inu mukupemphera ndi ine pandekha ine ndikufuna inu mubwere mupemphere inu mungabwere tsopano ndi mitu yanu yoweramitsa ndi ndani atadzuke ndikubwera pa guwa kuyima mozungulira guwa zilibe kanthu mmene mwakhalira muli mkhirisitu ndipo inu mudakali ndi mizimu yakaleyo imene imayankhula ndi inu imakulolani inu kumasuka imakupangani inu kuyankhula za wina wake pamene wina wake abwera ndikuyamba kuyankhula za wina wake inu mumalumikizana ndi iwo ndipo o mumango wapondaponda iwo izo ndi zolakwika mʼbale musamachite zimenezo zimenezo zikutulutsani inu mu dziko lolonjezedwa ngati inu muli ndi zinthu zazing'ono zakale zimene simukuyenera kukhala nazo ngati chikondi cha mulungu mulibe kwenikweni mu mtima mwanu kodi inu simukhala dona ndi mwamuna yendani ndipo munene mulungu pomwe apa ine ndizitaya izo mawu uno pomwe pano ine ndikuchoka paguwa ili ndili munthu wosiyana kodi inu mungabwere kodi pali wochimwa amene sanamulandire yesu ndipo inu mukudziwa kuti ndinu wochimwa inu simukumudziwa iye ngati mpulumutsi wanu inu mukuti mbale Branham inde ine ndimaganiza ndinali ndi zosangalatsa zochuluka ine ndimapita ku madansi ndi maphwando ndi zinthu zonsezo ine ndimaonera kanema olakwika ndipo ine ndimawerenga zolemba zolakwika ine ndimawerenga mabuku akale amene ali ndi nkhani zonyasa ine ndimaoneka ngati ndimasangalala kuwerenga iwo mbale pali china chake cholakwika ndi inu icho ndi chokhumba chanu mwaona inu mundilole ine ndione chimene munthu amawerenga ndiloleni ine ndione chimene iye amaonera ndimvere nyimbo zimene iye amamvera tsiku lina ndikubwera mu galimoto munthu wina wake anandifikira ndipo anayatsa wayiresi yanga mtundu wina wake wa nyimbo zonyasa Ine ndinati timitsa chinthu chimenecho. Ine sindi kufuna kumva zimenezo. Gwede mulawina wake wakale. Anati bwanji ine ndimakonda kumvera izo. Ine ndinati chikhalidwe chako ndi cholakwika. Ndiwe wolakwitsa. Pamene ine ndinali kunja uko masiku angapo zitatha zimenezo kuntunda mbali ya phiri kapena mbali ya phiri laling'ono ndikuwedza ndi munthuyo. Mbalame za zing'onozo zinali zikuimba aba akankakuwa matingeo akaleyo ankauluka mlengalenga kapena naitingeo akuimba matamando. Ine ndinamukuwira mnyamata ameneyo ine ndinati taona mnyamata izo ndi nyimbo zanga zisiye izo zili zoyatsa imeneyo ndi wireless yanga Mulungu amazitumiza izo pansi kuti zizindiimbira ine pamene ine ndili kuno izo zimatontholetsa solo yanga Zabwinoko kusiyana ndi zinthu zakale zosalongosoka zoimbira zakale izi zikubangula kumapitirira pamene inu simungadya ndi komwe pamalo aguru icho ndi chakudya cha mdyerekezi iyo ndi nyumba ya mdyerekezi zonse zasokonezedwa ndi chimo Kodi inu ndi omangiririka kunja kumeneko ndipo mumasangalala ndi zimenezo pamene iwo anayika ndalama zimenezo mumabokosi angono akale ndipo zinthu zonse zakalezo zinabwera inu mumasangalala ndizo manyazi pa inu Inu ndi obwerera mbuyo inu muli kutali ndi Mulungu inu simukumudziwa Mulungu Ngati inu mukana mudziwa Mulungu muchikhululukiro cha machimo inu simukana mamvetsera kuzankutu zoterozo Izo zikanakhala zakufa kwa inu. Inu mukanasanza izo. Inu simukuzifuna izo. Chakudya chanu ndi chabwino. Inu mumamukonda Mulungu. Kodi inu simubwera mawa uno kudzagwada pansi apa ndi ovomerezawa mawa uno. Apa pali amuna ndi akazi atagwada apa amene akhala ali akhristu kwa zaka. Ine sindikuwachotsa chikhristu iwo. Koma chimene ine ndikuyesera kuchita ndikuwawuza iwo kuti mdyerekezi amene akuwalonda iwo akuwasunga iwo kunja kwa chimwemwe cha thunthu. Mzimu oyera ndi chimwemwe mbale ine ndimadzuka oledzera ndimapita kogona oledzera ine ndimakhala oledzera tsiku lonse oledzera usiku wonse oh ine basi ine ndimangokonda ku ine ndimapita kokawedza ine basi ndi msandipitirire wo mpulumutsi ofatsa imvani kulira kwanga kodzichepetsa ine ndimapita kokasaka ndikuimba matamando a Mulungu ine ndikulalikira ine kulikonse kumene ndingapite Kodi inu simukufuna kukhala motelomo wodzazidwa ndi mzimu oyera iwo umakukondowezani inu oh my mukawamva iwo akuimba nyimbo zakale zodetsedwazo inu mukhoza kumaimba iyi Kodi inu simubwera mupite nawo ine ndikukumbukira pamene pafupifupi 500 aife titaima uko pamene ine ndinkabatiza 120 pafupifupi nthawi ino yachaka kumusi kuno pamalira mtsinje pamene nyenyezi ya mmawa yaikulu inabwera ikuwalira pansi pa mtsinje haleluya liu likuyankhula kuchokera mu iyo linati tsiku lina iwe udzafalitsa uthenga kuzungulira dziko la pansi mnyamata osauka wang'ono mbuli yakumunda ingapange bwanji zimenezo chisomo cha Mulungu. Amen. Oh, ndana atabwere ndi kupita. Chotsani siyani pambali cholemetsa chilichonse tsopano. Musamamvere mizimu yodololayo. Bwerani mumvere mawu a Mulungu pakuti atero Ambuye. Odala ndiwo amene achita njala ndi ludzu la chilungamo pakuti iwo adzadzazidwa. Tiyeni tiweramitse mitu yathu tsopano pamene ife tikupemphera ndi awali paguwa.
Your children,
anaokondedwa ine ndikufuna inu mukumbukire mawu uno inu muli pamenepo kuti musiye pambali cholemetsa chilichonse inu muli pamenepo kuti musiye pambali cholemetsa chilichonse ndi tchimo limene limakulepheretsani mophweka Paulo anati mwa Heberi mutu wa 12 kuona kuti ife tazunguliridwa ndi mtambo waukulu chotero wamboni tieni tisiye pambali cholemetsa chilichonse ndi tchimo limene silimachedwa kutifoketsa ife Ndipo ine ndinganene chiyani chonjezera pakuti nthawi siidza kunena za Gideoni, za Baraki, za Samisoni, za Yefita, za Davide, za Samuele, ndi za Neneli. Amene mwachikhulupiriro anagonjetsa maufumu, anapanga chiyelo, anapeza lonjezo, anayimitsa kamwa la mkango. Anazimitsa mkwiyo wa moto, anathawa kuthwa kwa lupanga, kuchoka kukufoka anapangidwa kukhala wamphamvu, ndipo anakuza kulimba mtima mdani kuthawa, ndipo akazi analandira kufawo ataukitsidwa kumoyo. Ndipo ena analandira chitonzo, nkhaza ndi matemberero, pomweponso zochuluka kuposa izi ndi zomangira ndi ndende. Ndipo ena amene anali ndi zoyesa kunyoza kutemberera iwo onse anapeza chonena chabwino kudzera muchikhulupiriro ndipo zonsezi popeza chonena chabwino kudzera muchikhulupiriro sanalandire lonjezo Mulungu popereka chinthu chabwino kwa ife kuti popanda ife iwo sangapangidwe kukhala angwiro Chomwe chonso poona ife tazunguliridwa ndi mtambo wotere waukulu wamboni tieni tisiye pambali cholemetsa chilichonse ndi tchimo limatizinga ife mophweka kuti ife tithamange ndi chipiriro mpikisano umene uli patsogolo pathu kuyang'ana kwa Yesu woyamba ndi wotsiriza wa chikhulupiriro chathu Amene kuchimwemwe chimene chinayikidwa patsogolo pake anapirira ntanda ananyoza manyazi ndipo anakhala pansi pa dzanja lamanja la mpando wachifumu wa Mulungu Yesu mupemphero lake anati Atate ine ndikudziyeretsa ndekha Yesu anakhala woyeretsedwa ku mpingo Iye akanakwatira koma iye sanachite izo iye anayeretsedwa Iye anati ayeletseni iwo atate kudzera muchoonadi mau anu ndiwo choonadi tsopano tieni tike pambali cholemetsa chilichonse inu muli ndi mkwiyo inu muli ndi china chake chokhudza inu chimakupangitsa inu kuyankhula pamene simukuyenera kuyankhula o mulungu chisiyeni icho pamenepo tsopano chisiyeni icho pamenepo uoneni moto apaguwa ukutsika ndikudzautenga iwo onani chikondi cha mulungu chikunyambita izo Onani kudzikonda kwa kaleko, mene inu mumayankhulira kwa akazi anu, mene inu mumayankhulira kwa amuna anu, mene inu mumayankhulira kwa oyandikana nawo, mene inu mwayankhulira za anthu mu mpingo. Zisiyeni izo paguwa mawu uno, ndipo moto wa Mulungu utsika ndikuchotsa izo, ndipo chikondi cha Mulungu chitentha mmalo ake. Inu muli ndi matenda asiyeni iwo paguwa munene ambuye ndiye awapa lengani mwa ine mzimu woyera lengani mwa ine mphamvu yochiritsa muone chimene mulungu ati achite mulungu achita izo mawa uno atate athu akumwamba ife tawera mamu kupezeka kwanu mmalo mwawa amene ali paguwa mulole chisomo chanu chikhale pa aliyense wa iwo atate tsopano pamene iwo ambuye ine sindingawachitire iwo izo Iwo akuyenera kuchita izoka. Palibe munthu amene angawachitire iwo, iwo akuyenera kuchita izoka. Lolani solo yao tsopano inene mwaoka, o Mulungu, mkwiyo uwu ine ndawika pansi apa Ambuye. Ine sindidzautenganso. Zilibe kanthu chimene chingabwere kapena kupita, ine ndichilola icho chipite kuyambira lero. Lilime langa ili limene lakhala lophweka kutenga mbali ndi gulu la miseche Ambuye. Ine ndikuyika ilo pansi apa. Ine sindidzalitenganso ilo. Yeletsani lilime langa Ambuye. Ndiloleni ine ndimverera angelo akubwera monga Yesaya anachitira pamene iye anati ine ndiwa milomo yodetsedwa tsoka kwa ine ndipo mngelo anabwera anatenga zonyamulira ndipo anapita paguwa ndipo anatenga makala amoto ndipo anawayika iwo pa milomo yake ndikumuyeretsa iye Mulungu yeletsani woyankhula aliyense mawu uno amene amayankhula zola kuika ndikufesa kusagwirizana perekaniza Ambuye Matenda onse amene awerama apa mu nyumba iyi anthu odwala podziwa kuti iwo ndiajerekezi nawonso Mulungu ngati wantchito wanu ine ndikuwadzudzula iwo mu dzina la Yesu lolani iwo atuluke mwa munthu odwala aliyense ndipo mulole munthu odetsedwa aliyense amene ali ndi malingaliro odetsedwa oyipa osirira amuna ndi akazi chimodzimodzi Mulungu zitulutseni izo mwa iwo Onsewa apa kuyesera kusiya ndudu ndiza kumazoledzeretsa mapwando angono ndi zinthu zodzikonda. Mulungu kondoweza ni mtima wawo ndi mzimu woyera mwanjira yoti zinthu zimenezo sizikhalanso ndi chikhumbo. Izo sizikhala ndi malo. Inu ndi wodzaza ndi mzimu woyera kuyambira pamenepo nkumapitirira. Mulungu pangani mpingo ukhale chilelo yaka. Upanganiwo malo a mzimu woyera. Upanganiwo moto yaka kuti dziko litembenuke ndi kuona ulemerero wa Mulungu. Mulungu muyambe ndi anthu ochepawa 100 angapo apa mauno perekanizwa mbuye. Yeletsani mtima uliwonse wa Methodist aliyense, wa Baptist aliyense, wa Katolika aliyense, wa Presbyterian aliyense, wa Pentecost aliyense. Ambuye chotsani izo mu mtima mwawo ndipo mulole iwo abwere kwa inu lero. Perekaniza Tate, ine ndikuapereka iwo kwa inu, ndikuapereka iwo kwa inu mudzina la Yesu Khristu, kukuyeletsa kwa solo yawo ndi kuchiritsa kwa thupi lawo. Amen. Ine ndikudabwa paguwa, kodi inu mwasiya nkhawa zanu, inu mukumva ngati izo zili pamenepo, ngati inu mukumva kuti zili pamenepo, inu mukhale oweruza. Inu ndamene mukupemphera, ine ndalalikira, inu mupemphere. Kodi nkhawa yanu yatsala pamenepo mbale mlongo, inu mungaisiya iyo kwenikweni pamenepo, ngati mungatero kwezani dzanja lanu munene, inde Mulungu. Tsopano ine ndikuisiya iyo pano, kusiyana kwanga, ine ndikukusiya iko pano paguwa. Nanga bwanji izo pansi kumapeto kwa guwa pano kumanja kwa angadona. Kodi iwe ungasie izo pamenepo? Kodi ungasie chole mesaja galecho pamenepo? Unene inde chikrupilo changa chikuyangana kwa inu. Inu mwana wankosa wakavale pamene ife tikuimba iyo pamodzi tsopano. Ndiyeni timepa mapazi atu mwaulemu kweni kweni aliense. Tsopano, mvetserani mwachelo aliense tsopano. Aliense asachoke, basi nsonkhano sunate. Ine ndikufuna ndipeze kuyera kwa kungono uku, kuona ntima kwa kungono. Pamene njira ya moyo ya ndima ndienda, ndipo chisoni chandi zungulira ine. Inu mukhale na mulondola wanga. Ingitsani mdima ukhale usana, kukutani chisoni mantha achoke, ndipo ndiloleni kuyambira lero ndikhale wanu kwa mphumphu. Musaimbe iyo kwa oyandikana naye tsopano, tsekani maso anu ndipo tiyeni timbe iyo pang'ono pang'ono pamene ife tikukweza manja athu kwa Mulungu.
Some bright day I'll go and see you. Some bright day I'll go and see you. For day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow.
Ine ndikudawa tsopano ndiangati amene ali ndi abambo mudziko linalo, tiyeni tione dzanja lanu. Ndiangati amene ali ndi amayi mudziko linalo, tiyeni tione dzanja lanu. Ndiangati ali ndi mpulumutsi mudziko linalo, tiyeni tione dzanja lanu. Ine ndikufuna inu muchite china chake, tsopano pamene ife tikuimba iyo kenanso, ine ndikufuna mugwirane chanza ndi wina wake waima pafupi ndi inu, ndikuti mbale mlongo ndipemphereleni ine kuti ndidzakumane nawe mudziko linalo. Musachite izo pokhapokha mukutanthauza izo. Ndiangati akufuna kudzakumana wina ndi nzake, ndiangati akufuna kudzakumana ndi aliyense pano kumeneko. Ife ndithudi tikutero. Tsopano tiyeni tigwirane chanza wina ndi nzake ndikuti ine ndikufuna ndidzakumane nawe mbale. Ine ndikufuna ndidzakumane nawe mbali inayo. Tsopano pamene ife tikuimba iyi, ine ndili ndi mpulumutsi uko chabwino. Kodi izo sizi kukupangani kumva bwino ndi mwabwino? Yesu ndisunge nine pafupi ndi mtanda. Aliyense kwezani dzanja lanu tsopano. Mulungu alemekezeke. Tieni mwaka chete chete tsopa no tiwela mitsemitu yathu ndipo munjira yathu yokondedwa tieni tingomuta manda iye manja athu ali mwamba tikuti zikomo ino ambuye populumutsa solo yanga zikomo ino ambuye pondipanga ine wamphumphu zikomo ino ambuye pa zonse zimene inu mwachita kubweretsa chiombolo chokoma kubweretsa chipulumutso chaulere zikomo ino ambuye ife tikukupatsani inu chopereka cha mathoko Ife tikukutamandani inu chifukwa inu ndi wokondedwa kwambiri inu ndi kakombo wa mchigwa nyenyezi ya mawa duwa la Sharoni zonse muzonse inu ndi atate mwana mzimu woyera iye amene ali ndipo adzabweranso alfa wankulu omega Inu ndi mmodzi wodabwitsayo, kalonga wamtendere, muzu ndi mwana wa Davide, inu ndi zonse, ndipo ife tikukuthokozani inu ambuye pa zonse zimene inu mwazichita. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha mawu anu, pakuti iwo ndi kuwala pa njira yathu. Oh, ife tikupemphera ambuye, kuti inu mutilola ife tiyende mukuwala, perekanizo atate, mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Chabwino, pamene ife tikukhala kwa miniti, ife tiyenda mukuwala. Bwerani oyera mtima tieni timbe iyo tsopano. Kuyera chiyero. Aliense Kuwala kunjira yanga Kodizo sisi kukupangani inu kumvelera bwino, ndiangata kumvelera bwino, ingokweza ni mwamba dzanjalanu tsopano munene, ine ndi kumvelera bwino kweni kweni. Mzimu woyera wakuyeletsa ninu, kena kwa ife chiani, tienda mukuwala. Musamamve tsele chili chonse, kuwala ndi chiani, mawanu ndi nyali. Sopano, kodizo sizo pambana, zikuoneka ngati sitingatseke, mzimu woyera wangoti gwira ife. Inu simu kumvelera motero, zimango mveka ngati, zimangoneka ngati zikutuluka kunja.
Was John the Baptist. but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old, so the true word of God could honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against him. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others that life-giving hope. It keeps dripping with blood, yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of this disciple who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Listen! There's souls under the altar. It's crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel with its crimson blood. Just keep dripping with blood. Hallelujah!
Ine ndikufuna ndikhale mmodzi wa iwo. Ine ndikufuna ndipite molunjika kuchoka paguwa. Amen. Oh, ndizopambana bwanji. Abale anga anapereka magaza moyo wawo pakara ochuluka ata achite chomwecho. Musadandaule, izo zikubwera pachionetsero pompano. Inu mwina mulowa kapena mutuluka. Iwo onse akugwirizana tsopano mumgwirizano wa mipingo, ndipo onse akulowa iwo akugwirizana pamodzi. Mai, ine ndikumvelera ngati mkwatulo basi uli pamwamba pa charichi. Oh, basi zikundipangitsa ine kumva bwino kwambiri. Machimo onse ali pansi pa magazi. Mwaona mzimu oyera umakonda mau. Mau ndi chimene mzimu oyera umadya. Inu mwaona? Oh, mai, iwo umatsika ndikukhala pakati pa anthu. Umayeretsa machimo awo. Umachotsapo matenda awo. Umachotsa matsire awo. Tsopano ine ndaledzera. Basi kuledzera mmene ine ndingakhalire, kuledzera ndi mzimu, chikondi chikuchoka mu mtima mwanga. Zilibe kanthu chimene aliyense anachita, icho chakhululukidwa, mdani wanu weniweni, izo zatha, aliyense amene anayankhulapo kapena kunena chilichonse, ngati ine, chabwino ine, zimene zonse zapita, zonse zayeretsedwa tsopano. Oh, Oh my, ndizo pamba na bwanji.
What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be.
Inu mukuzikonda izo aliyense bwerani. Ine ndikungomvelera ngati chitsitsimutso chachikale chili mutchalichi. Inu simukutero, basi kuyeretsa kwa chikale, kuyeretsa nthawi yopambana yabwino yakale. Kodi inu simukumva bwino? Oh, ndimtamanda iye, tamandani mwana wankhosa wofera wochimwa. Tiyeni timbe iyo tsopano aliyense. Inu mukuidziwa iyo, ine ndikuidziwa iyo. Bwerani apa, inu munditandize ine kuitsogolera iyo mbale nevu. Ndipo nonse inu pamodzi tsopano, mungokweza manja athu, imbani iyo tsopano ngati mungathe. Sopano aliense, tieni. Amen. Izo ndizo pambana. Zopambana. Oh, tsopano tieni time pamapazi athu aliyense. Ine ndikuyembekeza kuti mukumva bwino. Kumbukirani misonkhano usiku uno. Tsopano ife tikufuna timbe nyimbo yathu yabwino yakale yobalalitsira. Adzina la Yesu kugwada, kudzilambatitsa pamapazi ake, mfumu ya mafumu kumwamba tidzamuveka iye korona, pamene ulendo wathu watha. Chabwino. Aliyense tsopano pamodzi chabwino. Ndimawa opambana bwanji, ndinthawi yopambana bwanji. Tieni tiweramitse mitu tsopano kwa mphindi, aliyense muyangane molunjika kwa Khristu tsopano mpulumutsi wanu. Munjira yaka chete chete, ine ndikufuna inu mumupatse ye matokozo ndi matamando. Munene Ambuya, ine ndikukutokozani inu kwambiri poyeretsa solo yanga. Ine ndikukutokozani inu chifukwa cha zonse zimene inu mwandichitira ine. Mulole mzimu wanu ukhale pa ine kudutsa tsiku la Ambuye. Nditsogolereni ine, ndilondoleleni ine, ndidalitseni ine. Mulungu apereke mdaliso umenewo kwa inu ndilo pemphero langa. Tsopano pamene ife tikuwera mitsamitu yathu mbale nevo inu mutibalalitse ife mumawape mphero.